Blog Talk Radio.
Nimbonye zwa ningabo kwangango kongera kwagahindura cy'imiganiro nange mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho naho ye.
Bashuhuje nshuti muteza amatwi radita huka ivugira i Washington DC. Turi ku wa gatatu, ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi, mwaka ni 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi. Nk'uko twabibararikiye rero, kandi mwabyifuje muri benshi, nyuma y'ikiganiro twagize n'umutumirwa wacu Dr. Himbara, mwakomeje kutwandikira ibibazo muri benshi, mwibaza muti yagaruka akadusobanura ibi n'ibi n'ibi. Ni muri urwo rwego rero umutumirwa wacu turi kumwe na none kuri uyu munsi wa gatatu akaba yongeye kuza kutuganiriza. Hari ibibazo nakiriye mwanyandikiye birebana n'ubukungu cyangwa ekonomi, turaza kubisubiza. Turaza no kureba na none kubira ibibazo birebana n'amateka y'u Rwanda, kuko twari twabikomeje ubushize. Ubwo Dr. Himbara nawe afite byinshi aza kutubwira birebana nyine n'aritikile yagiye yandika, ugasanga bamwe wenda zitarabanejeje. Iri aritiko rero yanditse nabonye n'abantu barayikomanseho ku ma Facebook, turaza kugarukaho tureba n'uburyo nyine ubutegetsi bw'u Rwanda bwibera mu bintu bimeze nka za genocide cyangwa ubwicanyi. Ugasanga rero bivuze igice kimwe kiti Kayibanda yari mwiza, Habyarimana yari mwiza, Kagame ni mwiza. Ese nkatwe nk'abanyarwanda aho nawe twa dufite heritage cyangwa umurage wo gusingiza ubutegetsi n'abategetsi, ariko ibyaha bakora wenda ugasanga tutabikozwa? Umutumirwa wacu araza kubikomozaho. Turaza nanone kureba ku by'umwihariko nyine, kuko ibibazo byinshi by'ubukungu ariko nicyo kintu turaza kugikomozaho. Ku bandi bafite ibibazo bashaka kubyandika, mwabyandika kuri WhatsApp ni 0025096674, cyangwa bashaka kuza mu kiganiro live twabaha link ya Zoom mukaza, urubuga rurafunguye kubabyifuza. Iyo rero nizo ngingo turi bwibandeho kuri uyu mugoroba. Dr. Himbara, nagira ngo nguhereho usuze abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Nizere ko muri iki cyumweru wabarabonye n'ibibazo abantu bagiye bakwandikira ku giti cyawe particularly. Feedback nagiye nakira, nagiye nzikoherereza, ariko nzi ko hari n'abandi wenda bagiye baziguha ku ruhande rwawe. Nkaba nagusaba rero kubanza ugasuza abateze amatwi ikiganiro kuri uyu mugoroba.
compatriots abanyarwanda kazi abanyarwanda muri aho biranejeje ko ngaruka tukaganira Serge rero ugira ngo ubu ubwo maze iminsi rero mpamagara hafi icyumweru gusa wari nibazibwira ngo nabaye memba wa RNC well anyway reka tuganire pe amure bitayari kabisa bitayari nyine nk'uko wari uvuze abantu benshi baranyandikiye you know bashimira ibiganiro twakoze babazanira ibibazo cyane cyane ikintu basabye abenshi basabye ko kiriya kintu my dictator is better than yours ko banakerenyeje ko nakwerekana ukuntu government z'abahutu nangwe z'abatutsi bakoresha genocide nk'intwaro rero ndi tayari nacyo rwose kugisobanura neza kandi muramfasha kuko byinshi biri mu cyongereza kandi ikinyarwanda cyanjye rimwe ntabwo gihagije hanyuma ibindi rero bagiye bambaza economy cyane cyane relationship y'u Rwanda na International Monetary Fund bimeze bite bigenda bite relationship ya
turaza kubyinjiramo rwose mu kanya kari imbere urakoze cyane Comrade Theo nawe twajya tugusuhuze twizere ko mumeze neza muri gitondo cyanyu muri icyo gihugu iwanyu muri amahoro makomeye musuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi
ya mwiwe bwana Serge murakoze kandi kwa mwongeye kuma umwanya muri ikiganiro ngira ngo mbanze nsuhuze umunyacyubahiro Himbara mu kiganiro namushimira ko yagiye kuduha uno mwanya mbonereho nsuhuze nyine abanyarwanda muri rusange batwumva ariko cyane cyane abakunzi ba Ditahuka kimwe n'abanyamuryango b'ihuriro nyarwanda kandi yanavuze akantu baravuze yavuze ati bazabona abayobozi b'ibihugu ayo mahirwe arakaduhama iravuga byabaye dute amuti murakoze
reka dutangire ikiganiro rero nk'uko nabivuze nyine abadukurikiye ubwo nabo baraza kudufasha batwungura ibitekerezo byabo cyangwa banatwandikira Dr. Himbara reka dutangire kuri kiriya kirana amateka y'abanyarwanda kuko wa mugani nk'uko bagusabye ko wagisobanura muri cyo duhera ko economy turaza kuyinjiramo nyuma ndagira ngo iriya topic tuyihe umwanya wa mbere kugira ngo n'abantu bacicaye i Burayi batararyama babanze bayumve mbere y'uko twajya mu bya economy watangira muri presentation yawe noneho nanjye turaza kugufasha mu byo udusaba twagufashamo
murakoze cyane so njyewe rero ndashaka kwerekana regime zose zaje ndetse ubutegetsi mu Rwanda kuva Rwanda tubonye independence mene ni government eshatu hari zimwe twagiye tuzamo for example nk'iya Bizimungu iyo ntabwo nyibara kuko yo ni iya Kagame hari nka Mbonye Umutwa nayo ntabwo nyibara yari ya Kayibanda so rero nderekana ko regimes eshatu government eshatu Kayibanda Habyarimana Kagame bakoresheje genocide kwicana specific genocide crime bayikoresha nk'imbunda nk'intwaro so rero ntari nabisobanura neza ndashaka ngo wowe Serge na Theo mubanze mumfashe gusobanura ndashaka gusobanura urareba UN mbese ndaza kubisobanura nkoresheje ikintu twita ndashaka gusobanura ukuntu Kayibanda Habyarimana Kagame bitwaye ku kintu twita Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Any convention ya UN ndetse yaba adapted muri 1948
mu
1948 hanyuma iba yinjira muri 1944 ndetse ibihugu birakinye bitangira kuyisinya iba operational muri
1951
ariko ntari ndasobanura kuri bariya batatu ukuntu bayikoresheje ndashaka ngo umfashe na Theo dusobanure articles eshatu y'iyi convention
nahita mbikora kugira ngo ukomeze nyuma article eshatu ugira ngo dusobanure ni amasezerano yerekana gukumira no guhana icyaha cya jenoside article ya mbere cyangwa ingingo ya mbere iti amasezerano yagiranye ni amasezerano yemeza ko itsembabwoko ryaba ryakozwe mu gihe cy'amahano cyangwa mu gihe cy'intambara ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga biyemeje gukumira no guhana iyo ni article ya mbere ingingo ya kabiri y'iyi article yavuga ngo muri aya masezerano itsembabwoko risobanura kimwe mu bikorwa bikurikira bigamije gusenya muri rusange cyangwa igice cy'itsinda ry'igihugu ubwoko amadini cyangwa idini kwica abagize itsinda gutera no gukomeretsa bikomeye umubiri cyangwa mu mutwe ku bagize itsinda gutera nkana imiterere y'itsinda ry'imibereho iborwa kugira ngo irimbure umubiri muri rusange cyangwa ikindi gice ingingo ya cyenda amakimbirane hagati y'amasezerano yerekana gusobanura gushyira mu bikorwa cyangwa kubahiriza amasezerano harimo nayerekeye n'inyungu z'igihugu kuri jenoside cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose kivugwa mu ngingo ya gatatu azashyikirizwa urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera bisabwe n'umwe mu baburanyi
urakoze Serge ibyo ntabwo najyaga kubivamo mu kinyarwanda cyagiye rero reka rero dutangirire kuri nk'uko nabivuze iyi convention yaje mu force muri 1951 niho rero ibihugu byatangiye kuyisinya ratifying nyine mbese ngo ijye mu mategeko y'igihugu ibihugu byinshi hafi byose muri Afurika mbese no ku isi yose byarayisinye byabaye adapted mbese iyi ngiyi barayemeye ijya mu mategeko y'igihugu y'ibihugu byabo okay so Kayibanda yabyifashe mate mu magambo make yanze kuyisinya never ntabwo yarayanze ubwo se ni ukuvuga iki yarayanze kandi wibuke ko ya n'ishyaka rye ryitwaga pari mutu yari tribo ubwo kandi mu gihe yatwaye imyaka cumi n'umwe muri iyo myaka rero of course hajemo kwicana abatutsi barapfuye benshi baba n'impunzi n'abagumye mu Rwanda baba second class rero we yarayanze kabisa ntiyigeze yisinya ku ngoma ya Kayibanda genocide mbese convention ya prevention na punishment ya genocide mbese international law yarayanze iki of course yari azi ko agiyemo biriya wasobanuye azabibazo arayanga okay muri rero muri yagerageje no guhindura constitution ngo gumeho yajyaga winning za elections by 100% ariko noneho rugimuye barayihirika Habyarimana arayihirika muri 1973 none se Habyarimana we yabyitwayemo ate muri biriya bya convention ya prevention and punishment ya crime of genocide yarayisinye muri 1975 ariko ayisinye ashyiramo qualification yanga avuga ko reka mbisome noneho ugashyire mu Kinyarwanda yarayisinye muri Epfo si in 1975 nubwo Habyarimana yayisinye
ubwo yayisinye mu kwa kane mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu
ehe ariko ashyiramo akantu
oya ubwo mirongo itandatu na gatanu cyangwa mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatanu
ya ariko rero yashyizemo icyo twita clause nangwa reservation nangwa qualification aravuga ngo the Rwandese Republic does not consider itself as bound by Article 9 of the Convention. Wakumvise
urwa leta y'u Rwanda ntabwo yemera article ya 9
ya convention
ya convention ihana igana kumira ibyaha bya genocide
aha noneho rero kugira ngo abantu bose babyumve neza dusubiriremo ya article 9 iyo yana
okay reka nyigarukeho article 9 iravuga ngo amakimbirane hagati y'amasezerano yerekeye gusobanura gushyira mu bikorwa cyangwa kubahiriza amasezerano harimo n'ayerekeye n'inshingano z'igihugu kuri genocide cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose kivugwa mu ngingo ya gatatu azashyikirizwa urukiko mpanabyaha rureba n'ubutabera bisabwe ni na kimwe mu baburanyi bivuze ko Habyarimana ntabwo yemera ko u Rwanda rwabazwa ibiba byaha bya genocide niba mbyumva ahangaha
exactly yaravuze ko mbese International Court of Justice ntabwo ifite jurisdiction ku Rwanda so Rwanda rwa Habyarimana ntabwo ruri answerable ku crime ya prevention and punishment ya genocide so ni ukuvuga ati ahubwo njyewe rero uko mbireba uyu yakiniye umupira in fact byabaye worse than Kayibanda naba na Kayibanda byose yarabyanze ariko uyu nguyu asa naho avuze ngo arabyemeye ariko nabikora ntabwo azabibazwa it's worse reka rero nkwereke rero aho ibintu by'u Rwanda bitera agahinda reka rero tujyayo kuri Kagame yaragiye yebedinga ikongo u Rwanda rwembedinga Kongo na Uganda Rwanda n'Urwanda na Uganda bebedinga Kongo
bitera mu gihugu cya Kongo
noneho barasahura bica n'abantu millions noneho government ya Kongo itwara u Rwanda na Uganda muri ya court International Court of Justice kuko yaregaga ko nyine bishe amategeko y'iriya convention kuko bishe abantu noneho Uganda iratsindwa bayitegeka no kuzatanga reparation ya nka 9 billion mbese billion za dollar
ariko bemeranyije ubu ngubu baraziye dosire zigera kuri enye ndumva arizo bemeranyiza ziri pano 4 billion
reka tuvuge ngo enye noneho rero u Rwanda ntabwo rwabaye tried uti kuki urwanda kagame yazanye kakantu kakantu Habyarimana yashyizemo Habyarimana yaravuze ko Republic of Rwanda ntabwo iri answerable kuri ntabwo ifite iri under jurisdiction ya International Court of Justice ni ukuvuga ko rero urwa nyine iriya court ntabwo ifite jurisdiction ntabwo yari ifite jurisdiction over Rwanda rero ntabwo Rwanda ntabwo rwabaye tribe umva rero aho ibi Rwanda bibera akazi Kagame yaragiye yisha abahutu muri Congo baba bari b'impunzi na UN mapping report yavuze ko bibaye investigated byaba indeed genocide noneho Congo itwara u Rwanda muri Court of Justice Kagame azana ka kandi ka Habyarimana noneho ni ukuvuga ko Kagame yishe abahutu noneho akoresha igikoresho wa muhutu ka Habyarimana yashyize muri ubu abariyo imukiza urumva icyo ushaka kuvuga
ndabyumva byose
umututsi akoresheje itegeko ry'umuhutu kwica abahutu ngo ntabibazo ni disaster ni bya bindi rero tugomba kumvisha abanyarwanda ko umututsi aravuga ngo buriya rugimu ni yanjye umuntu ati ziriya ni izanjye ariko ziri eshatu zose kuva muri 1962 zikoresha genocide as a weapon nk'uko mbisobanuye ni ukuvuga ariko rero regimes zacu zose mu Rwanda ni genocide regimes bariya birirwa basitera undi ngo bafunga abantu ngo bafite genocide ideology ziriya regimes eshatu ntabwo ari ideology gusa bakoresheje genocide kwica abanyarwanda kandi babuza UN ko yabisuzuma muri International Court of Law Kayibanda yishe abatutsi Habyarimana yishe abatutsi Kagame yishe abahutu bo abari batatu nuko buriya se hari n'iki rero wibuke ko kandi reka niyo wose qualify in fact Habyarimana nawe yishe abahutu Habyarimana ajya ku butegetsi yishe the entire government leta yose yeta na leaders businessmen lawyers kuko uriya Habyarimana byose yari yarabifashe abitwara iwabo muri tawa uriya rero araza bose arabica ngo ashyiremo ibye bya no Habyarimana ntabwo yigeze aba try for killing the government rero twebwe human rights defenders nu kwica Kayibanda na government ye nubwo ndi umututsi wabaye victim wa Kayibanda no ntabwo mbikora I don't condone Habyarimana should have faced court of justice for killing a Rwandan president I don't excuse niho rero bya bindi tugomba kuva muri biriya by'amoko tukaba human rights defenders uwishe nubwo wakwica umuntu umwe nubwo wakwica miliyoni imwe ariko nerekanye ko this is the evidence this is international law bose this is international law there is no question about it nsharengize ene hutu otutsi who disputes this agenda azabisobanu reka rero nshyiramo n'ikindi nk'uko wasobanuye genocide ntabwo iri defined kwica gusa no no gushira abantu muri condition mbi ituma bapfa bigiye byereza abaho tunabatuzi zishe abatwa indigenous population buri abatwa hasigaye mu Rwanda 4000 barashize they are in danger of dying off through genocide kubera ubukene kubera neglect nta nubavuga Kayibanda Habyarimana Kagame they committed genocide against the Twa absolutely there is no question about it rwose ntakindi nongeraho ari icyo nongeraho I challenge anyone As I'm challenging a query, Ariko Akuresh is a fact. As I know their emotion, as I fact of the Janitor Muri law, international law, as a challenge. Amen.
No, urakoze Dr. Himbara kuko ingingo wazanye ntabwo ari wowe wazanditse ziri mu mategeko y'amasezerano yerekeye gukumira no guhana icyaha cya jenoside umuntu yayibonera no kuri internet akayasoma gusa agashya kari karimo nyine kandi nkuye mu bisobanuro byawe uduhaye ni uko utweretse ku gihe cya Kayibanda ko atabihaye agaciro atabisinye Habyarimana arasinya ariko close yongeramo iriya close yavuga ati ntabwo nzubahiriza ibi n'ibi n'ibi Kagame nawe ati sinshaka gukurikirana bitewe n'uko Repubulika y'u Rwanda yavuze ko tutakurikira kubyaha ibi n'ibi ibi ni ibintu byiza cyane mu biganiro kugira ngo tumenye rero tuti wa mugani ku ibindi bihugu byagiye bisinya aya masezerano yerekeye gukumira no guhana jenoside ibihugu byinshi biri muri Afurika kubera ikiwacu bitabaye ariko ubwo nyine uzasanga abantu babiganira batanabizi burya biba byiza rero tuganira ibintu wa mugani dufite n'umuntu umwe expert wabikozeho cyangwa wabikurikiranye nk'uko utanze umucyo nyine kuri regime eshatu z'u Rwanda komandete unagira ngo nawe nyuma y'ibisobanuro bya mugenzi wacu hano wumvise ukuntu abisobanuye nawe guha umwanya wenda n'icyo uvuga kuri kino gitekerezo kuri ingingo ya mbere kuko nawe ndakeka wenda ari bwo byumvise ariko njye nari nabibonye muri article nyine abenshi banagutukiye banakwandagaje nyine mbona bisa nk'aho atari gusobanukirwa neza n'amateka y'u Rwanda ahubwo ni amarangamutima bagenderaho bavuga bati ntabwo ushaka kwemera izo repubulika ariko na kuri leta ya Kagame nayo wagira ukayivuga nibaza ni uko mu Rusiya komani mbasire urumva rero uri balance kuri buri regime uvuga babe byayo nge nta kibi nabibonyemo komani te unagira ngo nayo nkubaze hano icyo utekereza ku bisobanuro mugenzi wacu aduhaye
ya murakoze bwana Serge ndabashimire Himbara kuko ni ibyo ni ibintu bishyashya burya reka kubeshe mu Rwanda twanumvise iryo jambo rya jenoside nyuma mirongo icyenda na kane abenshi ntitwari tunazi ko ribaho ubwo none igitunguranye ni uko nyine u Rwanda abategetsi b'u Rwanda muri minota za mirongo itandatu banze gusinya iyo convention ya Nations Unies akaba ibyo biteye impungenge bivuga ko wenda ubutegetsi bwari bwagiyeho bwabonaga ko bushobora kuzahonyora nyine uburenganzira bwa muntu aha rero ibibazo byagiye kwanya ngiye mbaze wenda Himbara adusobanura akantu kamwe numva neza Habyarimana yarasinye ariko ashyiramo close ivuga ko u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda itakurikiranwa ku byo byaha niramuka ibikoze aho ngaho icyo gihe ayo masezerano yaba afite agaciro kahe mu gihe wumva wemera ko uzakora icyaha ariko n'ukurikirana icyo ni kimwe ka kabiri niba leta ya FPR na Kagame yaraje ikagendera ku byo Habyarimana yari yasinye ni gute haba haragishijweho urukiko rukurikirana abakoze jenoside mu Rwanda rw'urura rwa Arusha rugakurikirana yego nyirwa gutya guhandi umwe ndabitwabivugaho rwaba rwaragiye ubwo rutirengaje igitegeko yari yatumwe na Habyarimana nagira ngo wenda mwadusobanurira niba mu byo bifitanye isano mu byo bihurira n'icyo bivuze banahimbara murakoze
okay so icya mbere rero nyine ziriya gavumenti eshatu zakoresheje kiriya twita impunity impunity ni ndetse gukora ibintu ntihabe means yo kuba challenged international law zose rero zari gavumenti z'igitugu ziri tugu zirashaka nyine ko zikurikiranwa mu byo bakoze ikibazo cya kabiri reka dutandukanye the court ya Arusha na court ya International Court of Justice iri in Hague iriya ya Arusha yari specific ireba kuri genocide yabaye ni 1994 ariko nayo of course n'ukuntu yagiyeho ntabwo yabaye comprehensive kuko ntabwo yarebye n'abandi bapfuye atari abatutsi mbese abahutu moderate nango abahutu abo Kagame RPF ameyishe yagiye kuri genocide irwa 94 ariko rero ikindi nibutateho nuko UN nyine ni membership yacyo igihe rero perezida nangwa igihugu kivuze ngo turasinye kuri convention ariko ntidushaka ko tuzaba investigated ntabwo UN yazana imbunda ngo mushyire ku mutwe ngo sign kandi uzawutrayire kuri International Court of Justice ni ibintu biri voluntary UN sovereign state niyo isinya willingly itasinya bikashirira aho ngaho so rero iriya court ya Arusha yari specific to 1994 ariko iya Arusha yo muhegi ni iriya ireba broadly speaking convention yabaye mbese yabaye ratified muri 1951 so rero ntabwo zihuriye sinzi niba mbisobanuye neza
no urakoze uranabisobanuye kuko urabisobanuye kandi biranumvikananye kuko ikintu abantu batari bazi ni iyo close leta y'u Rwanda yashyizemo ivuga ko itabazwa ibijyanye n'ibyo byaha nk'uko twabibonye biri mu ngingo ya 9 y'amasezerano hano hari unkurikiye udukurikiye kuri YouTube arabaza ati Serge nubishobora umbarize David Himbara iki kibazo ko hari ibihugu byinshi cyane byasinye iriya convention nyuma cyane y'igihumbi kimwe na 1975 bivuga ko bateguraga cyangwa bari bashyigikiye jenoside arakomeza ati Senegal yayisinye muri 1983 Tanzania yisinya muri 1984 Uganda yisinya muri 1985 Cote d'Ivoire yisinya muri 1995 nagwa n'ibindi bihugu byinshi ubwo se ibyo Himbara avuga ni ukwerekana iki exactement wagira icyo uvuga aho ngaho kuko aravuga
ariko muri ibyo bihugu ari ibyatinze ari ibyasinye nyuma ari ibyaza mbere nta kigeze kivuga ngo kivana muri convention na UN Court of Justice nubwo wasinya uyu munsi it's good of course byinshi hari byinshi none se ngira ngo bari bavuze nka Uganda yaravuze igihugu nka Uganda none se nka Idi Amin yajyaga gusinya iyi convention ariho yica abantu ni ukuvuga ko rero nyuma ye haje abandi nyuma haba national debate batureka tuyisinye so ntabwo ngira ngo ubasobanurire neza the time factor ntabwo tuvuga ngo ntabwo duhamanuka uwayisinye muri 51 kurusha uwayisinye muri 1992 or 2000 no important ni uko bakinye important thing ni uko abacu uwo umwe yanze kuyisinya undi ayisinye ashyiramo close nk'uko nari nabivuze uwayisinye noneho agashyiramo close ngo republic yari kitwana ntabwo izakurikiranwa it is worse siko nari nabivuze yes it is worse than uwanze kuyisinya ariko hanyuma rero no kuri ntuza Kayibanda we ntabwo ari ukwanga kuyisinya gusa habaye genocide in Rwanda muri 60s abantu barashize it's documented abenshi bari impunzi this is a fact yes
no kugira ngo wenda nungandire nkungandira aho ngaho kandi wenda tujye tureka amarangamutima burya iyo ibintu bizemo amarangamutima
ariko umuntu aba yagiye gushakisha
kwa mugani amateka y'abanyarwanda agaragaza ko harimo ubwicanyi harimo kiringi nyinshi cyane kandi bimwe ni genocide n'ibindi bishobora kwitwa genocide n'uwasinye mu mateka 59 wenda habaye independent ekipe yavuga iti wenda nabyo who knows byajya muri court of law bakareba niba uko byakwitwa ibintu wavuze muri 73 bya Kayibanda uko yishwe na guverinoma y'abahutu y'abanyenduga pardon nabyo Habyarimana yari kubikurikiranwa wa mugani nabyo wenda byari kugira ikindi kintu bifata tukaza tukagira mu mateka 94 ubundi niba wa mugani rebye imeza zacu kwica ntacyo bizibintu bwiye nje mpita nabyumva niyo mpamvu badashobora no gusinya ko bari responsible yo kuzakurikiranwa igihe kigeze icyo kintu ndumva tekinikali cyagombye kumvikana mitwe y'abanyarwanda amateka y'abanyarwanda agaragaza ubwicanyi kuri rejime zose kuki se umukuru w'igihugu yakomera gusinya akavuga ati nzabibazwa kandi nawe afite tension yo kuzica one day
umva rero seje n'ikindi uretse kwanga nko gusinya iyi convention hari izindi eshatu zikaba zarabikoresheje hari n'ikindi gituma zose zisa ahubwo ni cut and paste niba abandi constitution ni imwe ni cut and paste muri constitution niwe perezida niwe wapointingaga na akadisimisinga the entire government ya executive judiciary na legislative so rero nka chief of justice chief justice mu Rwanda yashyirwagaho nande ni perezida Kayibanda ni perezida Habyarimana Perezida Kagame. So babanze rero international law kuko bazi ko domestically bafite total control. Ntabwo rero baba tried na domestically ntabwo bishoboka. Kuko they are kings. Baba batsinze amatora by 100%. Baba sitte mbese complete in impunity. One man show. One man dictatorship. Yes.
Birumvikana nta ndumva ingingo nta kiri twayivugaho ubwo ibitekerezo by'abanyarwanda uko babyumva ntabwo turi hano ngo tubakonveke ijana ku ijana bitewe nuko habwo turimo turabaganiriza ngo ntabwo dukumvenka ngo mubyemere ni ukubereka nyine uko regime z'u Rwanda zagiye zihererekana n'impamvu iyi convention irebana n'ibyaha bya genocide no gukumira itigiye ishyirwa mu bikorwa mu Rwanda ubwo n'abandi bazatanga ibitekerezo byabo kandi imba aravuga ati ushaka kunchallenge azaze nzabahuza no nawe azane facteze na himbara yongera gusobanura impamvu ubutegetsi bwo mu Rwanda bwose ari ukubwagiye bubikora bwitwaje kudakira mu masezerano iyi convention ni ikintu kigaragara kereka hari undi uvuga ati nzavuga impamvu iyo close twayishyizemo kandi na defend impamvu yaba regime ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu bose babyuririyeho so ndumva nta kindi narenza kuri iyi ngingo Theo akabazo kamwe
nuko nabivuga nendaga kongeraho gatoya urareba akazi kasu hano ni ukwerekana facts rwose akazi kanjye ntabwo ndi priest ntabwo ni umupadiri kujya kwigisha amadini bavuga ngo as it was in the beginning niko zabanyanye no akazi kacu ni ukwerekana facts historical facts exactly most importantly umunyarwanda yashaka byemere nangwa yashaka byumve nangwa ashaka yanjye kubyumva ariko ba bandi bavuga ngo bari muri political parties nangwa bari ni activist human rights activist akagenda na straight akavuga ngo ni human rights activist it is a lie ntabwo ushobora kuba human rights activist u defending a regime yishe abanyarwanda never you can't ntabwo wajya kuba ngo ufite political party yawe uri umututsi ukavuga ngo RPF ni igitangaza nabere reka tubakurikire nangwa se bakurikira ntuza Kayibanda nangwa Habyarimana My dictator
is better than yours.
Is better than yours. Ntabwo yishe abantu benshi nka Kagame ariko urumva. Ntabwo dufite umuzani. Ibi ngibi ntabwo ari ugushyiraho umuzani ngo turebe uwishe benshi ntabwo bake. No. Turareba international law nuko leaders b'abanyarwanda bayikoresheje. That's it.
Urakoze cyane hari unyandikiye n'ubundi hano arambwira ati Serge narabikubwiye ko twakoreye jenoside ababyeyi bacu n'umwe ababyeyi bishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana ati narabikubwiye ko twakoreye jenoside ariko ntimweze mubyumva ushimire Dr. Himbara anyway hari mugenzi wacu komore Daxel muri studio Axel hari ikibazo ufitiye Dr. Himbara
yego ndagifite Serge ariko reka mbanze ngusuhuze urakomeye
turakomeye turashima imana namwe nizere ko muri amahoro
turi amahoro bwo mboneyeho no gusuhuza Dr. David Himbara ndetse na Theo mbashimira n'ikiganiro cyiza muri kugira nari mfite ikibazo nshaka kubaza Dr. Himbara birumvikana ko mu byo yagaragaje ubutegetsi bwose bwagiyeho ubwo tuvuze repubulika ya mbere ya kabiri n'iyi ngiyi iriho ariko Kagame atajya ashaka kwita iya gatatu ariko nibaza ko niba turi muri repubulika ubwo ni iya gatatu cyangwa se ni ubwami ubwo azatubwira icyo yifuza ko bajya bita ubutegetsi bwe ikigaragara ni uko bose bashatse kwikingira ikibaba bimakaza impunity kandi icyo ni nacyo kibazo mbona tumaranye imyaka myinshi kuba abantu bakora ibyaha ariko bakitwaza ubutegetsi bafite cyangwa ububasha bafite kugira ngo ibyo byaha babikumire ibyo bakoze bye guhanwa ariko ibyo abandi bakora bo babihane bihanukiriye nk'ibyo tubona Perezida Kagame akora ariko nashaka kumubaza reka tuvuge wenda ko ibyo byaha wenda byakozwe ari Kayibanda ari na Habyarimana bo bamaze gutabaruka Perezida Kagame niwe ukiriho umuntu akaba yakwibaza ibyo byaha icyo wenda Perezida Kagame atandukaniyeho n'abo babiri wenda Dr. Himbara ari buze kumbwira niba nibeshya n'uko we yambutse n'imipaka akajya gukora ibyaha mu bihugu by'abaturanyi mwahoze muvuga nk'igihugu cya Congo ese ayo masezerano ntago nyasobanukiwe neza ndagira ngo mubaze ayo masezerano yaba anakumira anaha protection Perezida Kagame ku byaha yaba yarakoze mu gihugu cya Congo cyangwa se byo bishobora kuzamukurikirana nta afite yabikwepera ese birasaba ko urukiko rujyaho nk'uko bimaze iminsi bisabwa urukiko ruhana ibyaha byakorewe muri Congo kugira ngo abe yakurikiranwa cyangwa se ayo masezerano yari yarasinywe n'u Rwanda mbere ku byaha bya u Rwanda rwakoreye mu bihugu byo hanze ashobora kuba wenda iyo yama bakakurikiranwa ubwo ni uwo nguwo mvuze kuko abandi ubwo baratambutse ariko nabo ndemeranywa na Dr. Himbara ko ibyaha bakoze byagombaga guhanwa kuko iyo niyo virusi iri mu Rwanda izonze igihugu kandi na n'ubu gikomeje igihe abanyarwanda rero batarashyira amarangamutima hasi ngo bumve ko hari ibyaha byakozwe uko byabingana kose ntabwo dufite umunzani wo kubishyiraho ngo tubigume tumenye ibiro bifite ariko ibyaha byakozwe uko byabingana rwose niyo yaba ari umuntu umwe watswe ubuzima mu buryo bw'amaherere bigomba gukurikiranwa ngira ngo icyo nicyo niyo ntambwe ya mbere tugomba gutera tukabyemera ngo aho mbere y'uko tunatekereza ko hari ibindi twahindura muri kiriya gihugu urakoze bwana Serge ikibazo cyanjye cyari cyo
urakoze cyane Dr. Himbara mwamusubiza Comrade Axel
ase hari umugana ciyewe ariko yavuze vuba ntabwo mwibuka
aracyahari Axel wawusubiramo umugana uko ukoresha
umugani naciye ubwo waba ari uwuhe biba byo kuvuga ko bikingiye ikibabaze sinzi ngomba kuba ari izina navugaga
thank you so much urakoze b reka rero nshimangira ibyo uvuze reka nshimangira ibyo uvuze there is no question ibintu Kagame yakoze ni extreme the most extreme ugereranyije tujye kumuzani tujye kumuzani bariya baba bari amacha ni ukuvuga iki
amacha amateri
mbese ntabwo ari professionals
jambo ntabwo ariko akisere ntabwo
ari abanyamwuga ntabwo ari abanyamwuga
amateur ni nari professional
amateur ni amateur
ntabwo ari ikintu atari professional atari umunyamwuga wacyo
yes so ndavuga rero compared way when they're professional against they can only get it why he would just be the correct time it's extreme they can we would take na genocide ya 94 that bimaze kugaragara ko ubu ngubu archives za UN zarakinguye zerekana ko Kagame na RPF banze nibo banze ko UN deploying a bigger force ya 10,000 kugira ngo bakize abatutsi na moderate hutus so rero na genocide against the Tutsi mu Rwanda nubwo Kagame ari umututsi abo ngo ni umututsi nubwo tuzi ubwoko bwe ariko bwo n'umutuzi nawe he is responsible for the death of millions of people of thousands of people moreover it is possible ko ari nawe warashiriye ndege hadanima so there Kagame tureje tudusubira inyuma Kayibanda yabazwa abantu bishwe muri 69 62 63 na 73 Habyarimana yabazwa bapfuye nyine after 73 Kagame rero we niwe wabazwa byinshi cyane hari genocide y'abatutsi yanze ko UN deploying a bigger force kandi ngo it is alleged ko yarashinye indege. Number 3 yagiye muri Congo yica impunzi z'abanyarwanda n'abanyekongo bamutwaye muri UN International Court of Justice muri Hague aravuga ati reka da ntabwo mwankoraho ntabwo mufite jurisdiction akuramo ka kandi ka Habyarimana ati there nyanya arababwira ati you don't have jurisdiction over me. So ushize rero ku munzani there is no comparison ariko rero at the end of the day regimes zose ni za regimes za impunity harakantu exeri yavuze nshaka gukosoraho yaravuze ngo Habyarimana ntabwo yajyaga hanze. Oh no, that's not true. Reka nguhe nk'urugero. Uzese nicyangize activity nkiri na mutoya aho ngaho muri Canada. My own brother Ngurumbe was kidnapped by Habyarimana from Congo. Aramufunga. Yaje gukingura mu Ruhengeri yavuye mu munyururu after the area bobrani ziriya
gereza mu Ruhengeri.
Hanyuma rero n'ikindi nuko tubireba muri narrow sense nk'uko genocide twabisobanuye ntabwo ari ukwica gusa no gushyira mu bantu in conditions zituma babaho nabi. Rero kwanga nuko impunzi zitaha zikaguma stateless. Hari n'ubwo igihe Uganda yirukanye abanyarwanda Habyarimana akinga umupaka abantu se ntibahashiriye hariya aho twita in no man's land hagati ibihugu byombi byaje ko binjira mu bihugu. No, this is true, this is a reality. Nk'uko nabisobanuye nk'uko n'ikintu nongeyemo abatwa ibyo nawe ni genocide si ukuvuga ngo Kayibanda Habyarimana na Ntuza Kagame bagiye kurasa abatwa sibyo mvuga ntabwo bagiye kurasa abatwa ariko muri definition ya genocide kubangamira deliberately a community a defined community is part of genocide. So, muri conclusion rero nemera ko nyine Kagame he is the worst of the worst. Ariko having said that, regimes zose dufite kugira ngo tuzabivemo ni ukurwanya impunity iri mu maraso ya Ruraziya y'u Rwanda from even before independence in the days of King. In a way abangaba ba post-independence ni continuation ya King.
Aho nagira ngo mubaze nyine ni nabyo bibazo bambwira bati ko twibanda kuri Repubulika ku ngoma ya cyami kandi bivuga ko nabwo habaye ubwicanyi bukomeye kuki Himbara dakomoza no ku ngoma za cyami.
Ariko rero ahangaha naganiraga convention ya genocide.
Yes.
Ibintu byari specific. Noneho bazashaka umwanya tuganire ubuhake nuko abahutu baryamika nta rugiye muri Rwanda ngewe nzi no kubwanira. Yajeho ku mahoro itice uwari uriho bakica n'abantu. Reka nk'uwo ngo mubaje umubwire uti reka umubwire tereka ahubwo reka mufashe hari genocide ikoreye abatutsi ikozwe n'abatutsi in 1896. What is that in Kinyarwanda?
1896.
For the first time, duhungira nkore na my father niwe vuke ntabwo twagarutse mu Rwanda muri until 1930 kandi gera puye
mu gihe mu 1930
yes so twebwe rero kwa twabaye victim of Tutsi na victim of Hutu byo yise se kagame we muze nk'isho isuresha rero ibyo ngibyo abo bavuga iby'ubwami ubabwire uti please umubwire ko himbara ntabwo ari apologist for the Tutsi ntabwo I don't apologize for any Hutu any Tutsi no a rotten regime is a rotten regime despite your label yita so if you got me niba bishaka tuzagarutse tuvuge nzerekana nyine ko indeed cyacu mu Rwanda the ruling elite yare king na elite hagakurikiraho abatutsi abatutsi hagakurikiraho abahutu hagakurikiraho abatwa that's the order yari self system there's no question about that ariko rero uwo ngo umubwire ko iyi convention of prevention and the punishment of genocide yasinywe muri 1951 ubwo rero ntabwo twabivuga ku Rwanda kuko ubwo Rwanda ntabwo rwari ruri independent rwari under colonial rule niyo mpamvu dutangirira kuri 62 habaye independent
no birumvikana birumvikana tewo uravuga ngo ufite nawe akabazo kamwe kugira ngo tujye ku ngingo y'ibibazo bya ekonomi turabifite byinshi
murakoze bwana Serge ndagira wenda ngo himba agira akanadusobanurira hano gato uko bigaragara ubutegetsi bwagiye bo mu Rwanda ariwe uyu munsi bwagiye bwirengagiza nkana cyangwa bukica amategeko bishatse cyangwa se bugakora amategeko y'ibice gusa naho bwirengera nk'uko mwabigaragaje mu izinywa ryabera mu masezerano noneho tukaza tukagera kuri ubutegetsi bwa FPR ahari haba ubwicanyi budasanzwe n'ubu gikomeza reka mfate bumwe wenda bwabaye muri Congo kuko nyir'ubwitegamo yari yivugiye ati n'abari aho bari tuzabasanga bukeye biraba bivuze ko ahateguwe kandi hashyirwaho uburyo bwo gusanga impunzi muri Congo ziricwa ku bya zibikundiriza muri jenoside birakomeza kugeza mwasobanura uburyo jenoside ikorwa n'ubu ngubu nyine hari ibikorwa bigaragaza ko ari ubwicanyi bw'indengakamere aho asanga impunzi hirya no hino ese yaba yitwaza afite iyo garanti yuko iyo close yo muri iyo convention itasinywe kuko aziko nabo uzamukurikirana akaba akomeza kugenda yica abantu hirya no hino ndetse no mu gihugu kandi akabyigamba ikindi ko abikomeje we kandi akaba agihari uburyo buhari ni azarwa nande yarwa nande ahakorwa iki yaregwa he cyane cyane ko maze kutugaragariza ko urukiko rwarusha rwashyizwe rutandukanye na urukiko rwirahe ndetse bikaba binakomeye kugaragara ko muri Congo bakomeza kuboneza urukiko ese abanyarwanda mu by'ukuri barakeka ko wenda bitwe jenoside ibe tuyireba turebera wa mugani cyangwa murabona hari ikindi cyakorwa kugira ngo ntiyakurikiranwa te byagarukwa bite nakarakabazo kanyura kabi murakoze
okay Theo unfortunately ukuntu bimeze mu Rwanda kuva igihe Rwanda yari independent uwo ngo ni ukuvuga ko time yakanjogera noneho ukajampinga colonial period noneho ukagaruka kuri ukagera kuri Kayibanda Habyarimana na Kagame nta regime kubera impunity mu gihugu ntabwo wavanaho regime nta nubwo wayirega hehe you can nk'uko nawe ubizi regime yose iziza
ubutegetsi bwose
zimenye amaraso noneho iyisimbuye nayo ikazavaho by force kanjogera niko kanjogera yishe rutarindwa ngo ashireho umusinga bishe umwami rutarindwa ebwana n'ababirigi nabo bagumye muri iyo fence kuko bavanyeho ntuza musinga by force bamufungira ikongo bashyiraho umuhungu we rudahigwa nawe arapfa mysterious haje kayibana habyarimana yamwica haje habyarimana nawe baramwisha urebye rero history yo mu Rwanda nta transfer of power yigeze iba peaceful dictator mushya yica ushaje hanyuma rero ku ma international law nk'uko nabisobanuye kare ntuza UN ni voluntary system niba uvuze ngo ntabwo uri member nangwa ikintu ukeneye kugira utya nangwa ugira utya ntabwo wazana imbunda ku mutwe wawe ngo bagufosinge ngo wemera international law it's not possible so rero solution nyine niyo niwo muti twabuze solution nuko abanyarwanda twese twakanguka tukavuga ngo no byabindi bavuga ngo ikibazo ni abahutu n'abatutsi no ikibazo ni leaders bakoresha icyo ngicyo yaba ari byimu y'abatutsi bakabeshya abatutsi ngo nimunkurikire kuko nimutankurikira abahutu bazabica byimu y'abahutu nimunkurikire mu abahutu mwe nimutankurikira abatutsi bazabica ya bindi bya my dictator is better than yours kugira ngo rero until twe tuva muri iyo culture kandi izavaho teo ni wowe ni njyewe seje ni wowe ni ukugira kwireba mu ndorerwamo otoya my dictator is not better than yours all the dictators are bad aho ngaho nituhagera niho solution izaba niyo the part of the solution as long as your solution idahari ntabwo wategeka dictator ngo azajye muri ntabwo wategeka Kagame ngo azajye muri international court of justice yitwaje nta intwaro ya Habyarimana it's not possible sinzi niba bisobanuye neza
urakoze ndagira ngo turebe ko tujya ku izindi ngingo ariko hari muri studio hari Major Rutayomba nawe waka ijambo kuri iyi ngingo Major Rutayomba niba mutwumva turakuramukije ikaze mu kiganiro niba mutwumva
murakoze Serge nanjye niba munyumva neza ndabashimiye cyane ko mumpaye ijambo
turakumva rwose
n'akaro gatoya hariho Dr. Himbara arakanavuze ndashaka kugira ngo nanjye niba ari ikibazo namubaze cyangwa niba nabivuka uko mbyumva njyewe aravuga ati Kagame by the way Kagame byose ni karo kumuvuga reka mvuge RPF Kagame ntabwo twari tumuzi twari tuzi RPF yaba responsible ya jenoside no niwe ntabwo mbyemera kuba baravuze ngo ntibemera ngo UN ku deployinga nabyo simbyemera PF yari group rebo ntaje mbifite nta hantu ibizwi nta na hamwe ibiriro organized iyo leta Habyarima iri ya leta iriho kiriya gihe yemera deployment UN igomba ku deployinga accordingly ntabwo yagomba kuvuga ngo rindiye ngo repose bavuge repose ntate ko ribaho diri ibemera UN ntabwo yari zirebozi ahubwo yatubwe kereka wazimbwira ngo UN yari kuko nayizingaga RPF gusumbya leta y'u Rwanda aho ngaho nabyumva ariko nzi neza neza ku mateka mpuzamahanga rebozi ni rebozi leta ni leta igihe twarwaraga igihe muri 1994 muri gihe cya jenoside rebozi bari rebozi leta yari ikiriho ubwo abavuga ngo RPF ngo nayo ngo ifitemo akantu muri jenoside no RPF urayihure na jenoside RPF zayishinze ibindi bindi nyuma ya jenoside ibyo birahari na byinshi ariko imbere ya jenoside muri jenoside aho RPF na jenoside y'u Rwanda naho barashaka kugeraho muri ako gisirisha
Mbele utamba, mbele uchila wali kuguma kumulungu wenda, nuhi tugenda, kujira nguwe niji subizo wenda chao jitangwe. Ndewe mwini chije kujiro ya Vogaga, ningongu shima anjeli javwa na Dusayidi na Gahima, kubera kuwa tifu za kwa wa intervention ya UN. Sibyo wa shaka kunga Dr. Imbara?
Ya, jirango, uwa muhungu, uwa maikoli wongu, there is a misunderstanding there. There is a misunderstanding. Njirango, yungu shijeko na fuzengo UN archive, zati nguwe.
Yes.
So muri UN archives rero hari documents zerekana negotiation ya RPF na UN about deploying Elijah Fox. Ibingibi ntabwo ari ngewe ubivuga uwo musore tuzaguha documents. The position ya RPF yavugaga ko first of all yabanje yanga Elijah Fox. Nibaza bazaba regarded as enemy. Noneho iba persuaded ahindura yemera ko ngo bazana the original size the size of the original force which was 2000 I think at 500. So uwo musore rero mubwire yo ku debating nanjye ntabwo there's no debate ahubwo These are documents. Erega harina says it was an okumoha tape, harina na tape, harina video tape. Please give it to him when I say Kagamara Ajikti. Avuga Kongo Ariha negotiating and the UN Muri, it was in April 1994.
Yeah.
So avuga ngo ntabwo bemera intervention force kuko ngo genocide is more or less complete neither all this ntabwo umubwire ya ku debating nanjye these are facts these are documents ntabwo ari emotional zanyaho ngaho these are documented things
Urakoze cyane reka rwose iyi topic twihagarikira tuyimazeho isaha n'indi minota 20 twige muri ekonomi ko ibibazo byinshi byaje bivuga kuri ekonomi kandi
nagushyira mu ijambo iyo nuzishyira n'ibibazo abantu babaza ubureba bari muri ya magicetage yose it's better than yours you get wumva abantu aho baba baganisha ngo RPF no the challenge yacu amarugimbu yashyire hasi be open mind
no urakoze cyane
urebe fact written document then debate facts don't create a false debate
Yeah. Dr. Imbara, tujye muri economy ibibazo birahari reka duhere ku kibazo cya IMF. IMF umaze iminsi wanditse inkuru ko IMF yategetse u Rwanda ko rugomba gufungura ibitabo kwigiye kugenzura imikoreshereze y'imari n'imicungire y'imari. Bigenda bite kugira ngo IMF itegeke igihugu? Bigenze bite kugira ngo Kagame yemerere IMF nonoko agiye kujya yereka ibitabo by'umutungo gerageza winjire muri iyi nkuru utubwire kuko hari abantu benshi byatunguye aho IMF sigiye kontrolinga economy y'u Rwanda
ariko rero abanyarwanda I'm sorry to say
yeah
turabaswa igihugu se kidateye kwa na IMF nichi. Yo, Mohammed, I can't believe you as a propaganda. I'm a tough. You know, I don't need, no. As long as you're a person window, I miss. They can almost say, let me also, I share some, a bit of knowledge in Nabanyarwanda about this. Nigeze no kubyandika ariko abantu ntibasoma. Hari buriya rero hari ikintu twita the letter of intent. Letter of intent. Buri hafi nk'inshuro ebyiri buri gihugu gifite kiba financed by IMF.
Iterwa inkunga gifashwa na n'ikigega mpuzamahanga cyitwa.
Igihugu kigenda kigomba kwandika letter of intent yerekana ayandikira kuri IMF general IMF director general yisobanura ko program bemeranije na IMF ibahaye amafaranga ziri ku murongo letter of intent. There, twice, has to write letter of intent. IMF recommend again. Buri IMF. Rwanda is reporting it has submitted reports that makumyabiri n'ebyiri a year for IMF.
Yandikayemo ura 22 mu mwaka.
Mu mwaka. So rero report zimwe izimaziri week hari ziri daily, hari ziri weekly, hari ziri monthly, hari the annual reports. Kugira ngo uje rero wibuke ko ziri azo twita banana republics. Reba nk'i Rwanda. The central government expense, 59% if I'm only
8. No, I end of a front of the answer in fashion.
Akazi ka IMF rero maze tuzinkaraginga encouraging Abanyarwanda bose barebe mbese the role ya IMF. Not only the one but global. The IMF neo. Near the monitor and enforcer the world economy. New intervening. New managing. Above the weaker you are, Nibo Banakutejika. Buri Nuko Dasoma. Hari bahora bafata n'u Rwanda mbese nko reba nko kugura ziriya ndege za Rwanda Air.
Yeah.
Rwanda has to seek permission from IMF. Yerekana ko ayo mafaranga aguze indege atazatuma u Rwanda rwacumuritinga a debt wazana crisis ikaza muri default igatuma IMF bailing out agreement na yirwana nangwa any four country and no guhindura policy economic policy even one line mu policy mwumvikanye you need permission ziri azenzwe central bank exchange rate buri munsi central bank igomba kureportinga to IMF. Ziri as a international reserve kugira ngo zitavamo IMF itabi. Rwanda has to report weekly. Biriya muhamureba Kagame ngo rigitangaza yirata ngo na aid hagar buriya ne moski ya ji in France of IMF arapukama please mwese mushake letter of intent kandi iyo banitse letter of intent yisobanu hanze has rubarwasi nyada governor wa bank na minister of finance has bandikaho ngo we give permission to publish this letter publicly ntabwo ushobora kwihisha kuko ni ibintu biri transparent bagomba kubivuga muri iyo leta bavuga ko nta kintu bazahindura batababwiye batabwiye That is how the world works. That is how it is. Now, he didn't give me a whole bunch of the Kuchi IMF, yes, me, if you individual of your message. He, the Kayo, who get a each of our pages. Candy, please, about Vajera, with some very one of Janet. First of all, ubungubu bagombaga by June 2021.
Kwa gatandatu mu mwaka wa 2021.
Bagombaga kuba barodipinze Rwanda pension.
Bada koreye audit RSSB.
Rwanda should have done it. No, ubungubu ira sabi mbabazi ngo please give us more time. In that letter, where if you have certain IMF, nukubwa ko financial statements zareta the central government, kuva muri 2016, batari publishing, bagiye ku publishing.
Bivuze ko kuva mu mwaka wa 2016 izo transition cyangwa financial statements zigiye kujya hagaragara.
Yes, bagomba bariho barazikora zigomba kugaragara zigomba gutangwa mu mwaka next year 2022 kandi na state owned enterprises biri ambese hazar Rwanda business is owned by government nazo They must give annual reports by next year. Can you come with Muri investment by the Tanzanian reports? We are 2016. Kujerungu next year by 2022. Hanima kujerungu by the Java is a very mark. Mukwa the record.
Ah, honga utara kumezani IMF ya biwa tigeze.
Yes. Ahubwo wandika ubu ngubu ni Rwanda ivuga ko igiye kubikora nkuko babibabwiye basaba imbabazi ahubwo ko bimwe byatinze nkuko nakubwiye iki iriya Rwanda pension baragombye ko bikora byaravuye mu nzu so kuri ya rero banana republic zose bosi wayo ni IMF kandi rero Buri every ngira mu three times I am a first go team go bakujayo to investigate bakaganira na government n'ubu kubera covid 19 babikora backward nuko turiho ubu nga biriya nanditse bivuye muri virtual meeting ya IMF na Rwanda muri July 2021 So rero dekarero hari n'ikintu sobanu rero kuri IMA ndoza mbese ibihugu ibiri low income countries to the demographic hari very poor country
ibikenye cyane
mbese zifite pa income capita ziri hasi igihumbi pa ya izo ngizo nizo zifashwa na World Bank na World Bank buri ifitemo ibice bibiri hari agatoya yitwa International Development Association niyo ifasha ibyo bihugu bikenye cyane ibyo bihugu rero bikenye cyane nibyo rero IMF ikurikirana cyane kugira ngo bitazajya muri debt hari nubwo ama debt yose bayabanyeho about 10 years ago none byongeye kuzamuka igeze kuri 81% of GDP niyo mpamvu rero IMF babwira ati wait a minute you better shape up or else ugiye gutubira mu myenda which you not manage nimo kubwira utwana tw'utunyeshuri of course nka biriya bihugu bya South Africa ntabwo itegekwa na IMF nka biriya binini
Nigeria Africa is
not no Of course, IMF they engage. I don't have to sit away. Muri ni wongo kusita away tunga. Muri sarugwa na nanga, you know, haja Burundi, Uganda, blah blah blah. Na zake ni zuri azami low income. Because it's more weight. I go low income na, you know, they are ruled by IMF. Biri ya uri yabuka. Abuka ngo harugwa yigeze no kuvuga ngo ngo nimutangiye agenda kugira ngo kubera agaciro twayitangiye ntabwo tuzagera gufata iyindi myenda wapi 56-59% ya central government expenditure rather expense ni 8 GDP rwanda per capita ni 800 and something per capita. GDP one. GDP is 10,000. 10,000 compared with Kenya at 10 billion per year.
Yeah.
Versus Kenya, for example, at 100 billion. They are not in the same lane. Versus South Africa at 300 billion. Versus Nigeria at 400 billion. Those are African giants, this Kagame and Rwanda name a mosquito.
No, Uchira Hongaho, ikindi kibazo gishamikiye kuri icyo, ni ukwibaza kuki abazungu benshi tubona baba prezidinga Kagame ekonomi bayiprezidinga kandi bayivuga ko ibominga ariko nkurikije ibyo mwira kuri IMF ukatubwira nuko ubikurikirana bisa nkaho turi mu kinyoma kinini cyane abo ni abarobisi babikora kugira ngo bamupromoting cyangwa bamwumvikanishe ko ari igitangaza yari ifitinze abanyarwanda kuva mu bukene bimeze bite kuko abantu baribaza bati kubera iki bamukora publicity nyinshi cyane bavuga ko yateje imbere ubukungu bw'u Rwanda
ariko nagira akabazo mbaza agasubiriza rimwe kakomeje kundya
niba kajya nta kibazo turi kumwe
Dr. Himbara yagaragaje inshuro nyinshi ko ubukungu Rwanda bwapfuye koko ejo bundi mu kiganiro twarimo yongera isubiraho none mutubwiye ko IMF nyine ibikurikirana ibyo bihugu bisa naho ibiragiye ariko nyine ukabura u Rwanda rukomeza guhabwa inkunga kandi bigaragara ko ibyo rwahawe rucungwa nabi mwabona biterwa n'iki ese IMF kuki irengagiza ubwo bukungu bwacumba cyangwa imibereho y'igihugu ikaba yakomeza gufata mu mugongo gutetse nka buriya
no you see IMF is the responsibility to manage the world economy niyo responsibility yayo waba muzima waba mubi waba ucumbagira bagomba kuguma they have to be engaged niko kazi kabo kuko the reasoning ya IMF kept me IMF ijya muri 1940 nuko nyine global economy ni imwe habaye instability in one part yazana stability in hand so rero IMF responsibility nuko monitor all the countries economy niko kazi kabo nibyo birirwamo ahubwo rero aba 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 n'amaronzi batanga abana amaronzi ya IMF abana amaronzi kugira ngo ibibazo bihugu bitagira ibibazo byajyana instability no mbese ni crisis management if you like. World Bank yo niyo financing a development. Build a road here. I am if now we muri jump into jump the harder language. No. If you have only management of the economy, World Bank is talking about inflation. Those are loans.
Namadeni.
Those are loans. All you have to do is go to the World Bank website. Whatever per capita income, granted. Uzasanga, whatever Haiti, which is the worst in this hemisphere. It has a bigger per capita income than Rwanda. If you are Rwanda, you just go to the fact. Abamu Vujira ni wande na na lobbyist ni nini ni baabule na wawa bisha chila projects zao.
I'm a trainer.
Yes, aliko the facts are there. Ewa na nuzi na dekareo mugiri. Hari n'ikindi rero again cyerekana n'ubuswa bwacu. Buriya statistics z'u Rwanda. Statistics za Central Bank, the National Bank of Rwanda. Those are credible statistics. There is no room yo kubeshya. Kubera ko nk'uko nakubwiye, they are reporting daily, weekly, monthly, by monthly, annually to the IMF. Can IMF is there in Kigali? So those statistics are credible. Now go Abesha. You have a minimum is a mistake. Marero, I didn't change the theory of the economy. I go, Gupfa, it assumes Yaba. There was never economy in Rwanda. No,
necessarily.
Yeah, they were kuko ya Kayibanda. Imbuja zarisha abaturage. Baba muri Nyakatsi. Nothing there. You have Jariman. Iraz. Where? No hard food. Ariko rero, the Rwanda of Habyarimana is the same Rwanda as just a very aid-driven. Regarding Nimhambu, who was Rwanda by the economic crisis, the late 80s and early 90s, because in the world of Habyarimana, coffee prices are good. That was the only thing, the only export.
Ikawa. Ikawa ni chai.
Just a good, yeah? The whole thing collapsed. Like deck of cards. Uyu nguyu nawe rero araza aravuga ngo Singapore of Africa. Erekano kujyana baravuga ngo ni Switzerland of Africa.
Yeah.
Uyu nguyu azanye Singapore of Africa. Wapi? These are banana republics depending on foreign aid. Ahubwo abo ngabo abana babo abahabyarimana baji burayi kwiga ari abahuni ari abashomeri ari you know playboys. There was never economy ntabwo ifata yarabayeho. It never was iriya yaturuka ku bantu wese y'u Rwanda dufite ni abantu ariko abantu bagomba kwiga. Education is ya Kayibanda nangwe Habyarimana nangwe Kagame ni nyinshi. How many engineers are in Rwanda? How many engineers were in Rwanda in 94? before genocide? How many medical doctors? How many were scientists? The only mathematician I know and I love and I admire, my friend is Jamba Alexandra. Alexandra Van Benuel, he was the only mathematician who was in the regime, a wonderful man. No. Aja muri politike bamugira minister wa Kagame ariko Jamba he has such independent mind yanga gukuriko yaga gukurikira ababwiri order baramwiruka no ari gendera Jamba baje bamba ashaka kazi muri sa Uganda. No, never. I'm going to new rector of University of Rwanda. Please, Jamba, just stay safe. Are you aware? Because when we are going to come to Mukund,
no,
it's so sad. But the point is, the investment, the human capital, Rwanda, Mubandi. But I don't know who check. Was it called? There was an assessment here, there's a ranking here, human capital in the world. Burundi has more, it has a better rank. It has a better rank in human capital than Rwanda. University of Rwanda, and of course, the now, as I'm going to say, university in Naranda Kugera time. Makerere University in 1920.
Would you make a chama Kumyavi?
Ababibamu Murwana and University. Yajakuva kwa Naba Canadian Naria after independence. Naya Ababai, Guemo, you could count them on the finger. So human capital is abahe. Abangawa rero ubu nabahanga tugira baragenda babiri ba Dr. Kasaku.
Yeah.
Kasaku. Buriya Dr. Kasaku ko yari the only cardiologist in Rwanda educated in France. Aje baramufosinga aje kuba Dr. kwa Kagame.
Yeah. Dr. Himbara ukomoje ku Burundi hano haruwanditse mumbarize Dr. Himbara ku Burundi bufite amadeni make kurenza u Rwanda kubera iki budget national y'Abarundi bayifinansa 70% twagwa ku ekonomi y'Abarundi ari more health kuruta u Rwanda.
No rekerero yewe I don't celebrate poverty. I don't celebrate. Burundi is a country in a conflict for years. Burundi economy in complete shambles. Can't be wrong because nobody arero. In fact, Burundi had in a northern embargo. Burundi had in a you could just restriction. Ari korero. IMF rero ngubu imaze kwa admitinga Burundi. In the first 2 days ago, IMF gave loans to Burundi $75 million. I don't celebrate the poverty in Burundi. No, Burundi is a country that is in a very, very difficult situation. We wish them luck. Economic calibrating. Nibgarako President Musha, where he's more focused in Hagaza, Yamuria, Jachachi, Libertad, Mitira. I think he's going to be more focused on building the economy. we wish him, because as a building exports, as encouraging entrepreneurship, the journey is actually pretty hard. Ntago amadeni ayo ntabwo ifata amadeni cyane kuko it's isolated, it's completely isolated. Ntabwo rero wakubaka igihugu kuko niba wadafite domestic revenue kandi ntibagere na loans, that's a guarantee for poverty. Ahubwo icyo umuntu yaba yifuza ni uko you grow the revenue iwawe ugakora ukagira amadeni, ariko amadeni ukayakoresha neza, ntujye kugura indege, ntujye kugura kubaka convention center, ahubwo ukabishyira muri education y'abantu, ukayishyira muri health. Naho rero nta gihugu kitagira amadeni, you can't, there's no way. The question ahubwo ni ukuyakoresha smartly, ikagufasha kugera ku kintu.
Yeah. Urakoze cyane uyu ati utubarize Himbara niba Rwanda ye na Kigali Convention Center ari ibigo bya leta. Hari article wana byanditsemo muri iyi minsi ishize ugaragaza ko guverinoma Kagame ngo yananiwe kwishyura fagitire y'umwaka wa 2020 gukubera ko abaterankunga batatanze miliyoni 420. Wibutsa yuko ziriya miliyoni 400 miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika ku ideni rya Eurobond igihe cyo kuzicyura zigeze, usobanuramo Kigali Convention Center na Rwanda Air uvuga ko ari amadeni aremerera u Rwanda kandi batazabasha kuyasonera u Rwanda. Ndereyezo ugaruke ku kintu cya Rwanda Air na Kigali Convention Center, ni ibyandereroma, ni bya government y'u Rwanda cyane, ni bya Kagame nyirubwite.
Aho ngaho ubajije ikibazo kiri important. Mu Rwanda dufite businesses ziteye kunegera four times. Hari mbese private sector, abantu bikora ku giti cyabo, none ukagira na state owned enterprises, businesses ziri owned by the government. Rero Rwanda Air ni state owned enterprise, ni ya leta. Okay, hakaba rero iyindi type ibya cyama ibya RPF bitari state owned ariko biri party owned, aho rero ni nka Crystal Venture Limited na companies zayo za Inyange Industries, East African Granite Limited, blah blah blah. Ninaho bagenda biva pension fund kugira ngo bazubake. Ziriya rero ntabwo ari za government, ntabwo ziri state owned, ziri party owned. Hari rero n'izindi ziri army owned z'abasirikare nka the Horizon Limited ni ya army. Kuri Convention Center aho niho hari very very interesting. Yes, thank you for that question. Of course umwenda wafashwe na leta ariko bamaze kuyubaka, tugiye kubona tubona ngo owners harimo na Crystal Venture. None se Crystal Venture di yaje niki. Hari rero hari rero n'ikindi bagenda bakora, bubaka nk'ikintu cya Beko bakacyita izina. No, bakagenda bagashyira bakareba some of those properties bakacyomeka kuri icyo kintu kigasa naho kiri independent ariko kirimo amafaranga y'amadeni ya leta mbese y'abaturage. nuko rero banyereza amafaranga ubundi so buriya ngo rero ntuza sorry convention center ya ngubu ngo owners ni the biggest shareholder ni Rwanda's pension fund Rwanda social yes Rwanda social security board kuko amafaranga nibo ngo ba nibo ba harimo n'ikindi cyitwa RIG Rwanda Investment Group harimo ngo na Crystal Ventures those are the supposed to be owners how did Crystal Ventures enter this don't know you never know niko banyereza amafaranga ariko for Rwanda Air it's a state owned enterprise.
Uko moje kuri RSSB igaragara ko irimo mafi ikomeye nejo twabonye article abantu basomaga cyane bavuga kuri iriya projet kubaka ikibuga cya golf biriya bintu wabijyakiriye ute David Himbara amafaranga RSSB bayakira mu rusimbi cyangwa migambo
Rero tunyamateka tw'u Rwanda buriya kariya ngo ni kihari ngo ni
tarifa
yaragiye ivuga baribwira ngo ni
igitangaza
it's a complete rubbish reka mwerekere why it's rubbish turiya dufaranga ngo ni $16 million ariko rero uko RPF na Crystal Venture yavanamo amafaranga biba byanditse muri annual report za auditor general kuri asinyamateka ntabwo gitunyuka kubyandika uriya yaragiye ashaka akantu ahimbiraho gatoya reka nkwereke East African Granite Industry owned by RPF, Crystal Ventures. 30% of capital you was chichinu by Kwemuri Pension Fund. In Yanja Industries, 40% of Yanja Industries, 30% of capital of Yanja Industries, the RPF, Yavu Yamuri Pension Fund. Iriya Rwanda no Crystal Telecom 30% yayuba from pension fund reka nje mwere pension fund se wiraninga ni innocent gakwaya muramu wa Kagame niwe wari chairman wayo apfuye Kagame Shiramonde, Ephraim Turahirwa. Ephraim Turahirwa, yari CEO ya Ntuza ya TriStar ariyo Crystal Ventures. Buri mwaka, Odajeno yerekana amafaranga, ageze nko muri $60 million, yavuye muri Ntuza muri Rwanda pension $60 million barishe muri izo za company kandi kuva mu myaka icumi bashyiramo investment nta na return yigeze iva muri izo companies ni ukuvuga ko ayo ngayo nta nubwo yabyaye estimation ubundi yabagabyara nka $10 million a year on return nothing hanyuma rero kariya kanyamateka kariruka kabagitangaje kavuga ngo traffic is just $16 million bashatse akantu bahimbiraho ngo nabo bagitangaje kandi yaragiye yandika I'm interested in the mosquito elephant arayihoye complete rubbish. Buri mwaka every year auditor general gani ahubwo bajya bagerageza I give them credit. The Chronicles. Chronicles, Rwanda Chronicles, that newspaper, yatangiwe na ba Mwasa na ba Kayumba. Nuko neba mbere na.
Yeah.
Iriya niyo wakwita investigative paper. Irabyandika kabisa. Now, iriya golf course, oh please. Shua byara ba ariko se what is 16 what is nani seligita of course ntabwo bagisoma my book called Kagame 8 pension fund Kagame 8 Rwanda's pension fund I document all that na IMF ntabwo itavuze tuyabura. If you don't watch that pension fund won't you know who goes on no one moving the pension fund and I'm a fan of men she be investing and then with Jara and Kujirango about with the contribution and the Sabakos from Jogu never no, ni raho ni ATM machine ya Kagame na business.
Ya hii ndio kazino.
Gana kwa jana kila kano mbaza imbara.
Sure, isamre ya ingo.
Ya, muna kwa zimu vude kuri pension fund. Muri mujiyo mbichimwe magana chenda milongo. No, aga milongo chenda nagatandatu. Umunyarwanda umugwego rwo hasi wari muri abonaga amafaranga ya pension fund yabonaga 8,000 mu kwezi kandi igihe amafaranga 8,000 yashobora kuyajyana ku isoko yashobora no kwishyuramo school fees y'umwana mutondo ibigo iyo pension fund ifitemo imigabane ni byinshi cyane byakagombye kuba bitanga amafaranga uyu munsi umuturage ubu abona 20,000 kandi 20,000 uyu munsi numva bitanagaburira umuryango icyumweru ubwo nk'aba banyarwanda cyangwa se barizigamiye ubu ngubu bakabona inica n'ikide kandi amafaranga yabo akoreshwa ari mu ibyo bya Convention Center, muri yose ibyo mwabivuga w'iki n'isobanu iki ni Dr. Imba
ihangane
fata amazi nanjye fata amazi kugira ngo waje kunywa amazi rwose
Ije byose mu mafaranga agiye yunguka kandi mu mishinga irye no hino muri business ahubwo numva ngo n'ibyo kubyari hari batayubona rero ni bidasobanutse niba icyo gihe bwana Serge ya amafaranga 8,000
yakera
icyo gihe harimo ibiryo harimo ndetse we bakabasaga na bindi na school fees ku buryo umuntu wasanga umuturage afite ubuzima bwiza akabona n'akabye nuko 20 sinzi wazana ibirego byari biri muri ubu bitenga izimbizi nebwo
ni ikibazo Dr. Sinzi ubwo wagira icyo umusubiza kuri icyo kibazo yarabajije
ya Rwanda gire ubu ngubu statistics icyo itwereka uretse na retired. In general, ngo 65% y'abanyarwanda nibo batungwa na less than $1.90 a day. Bese batungwa na $2 a day. Ukuvuga ko mbese 65% ari poor, the population. Ababona nka $3 a day batari so bari poor ariko bari less poor. I think 5% na batari retayade abenshi ubu ngubu bagiye babodaringa ngo ngo aka gace beza ibi ngibi batera ibi abarabaha batera ibi ngibi ntibabone inyungu n'iki the population yose yose iri poor naho rero retayade ipfa nyine 20,000 trust in that ubwo se ntabwo mfite calculator ngo turebe what it means in terms of dollars. Of course, but money by banning less than $2 a day. Poverty, yes.
Yeah, tuna bivuga imyato ko bafite za Rwanda ya Kinisiti kari kuvuga ko u Rwanda rutera imbere mu gihe twe tubanje ko rutera imbere hanyuma nyine ayo mafaranga ariwe wa mukozi wizigamiye akaba nyine abona inice n'ikize nandubwo ari na serumu ni ikinya mwazaje ko amafaranga yawe dukora yabo ibyo byose bakoraga kujya gutuma baho neza iyo mwabivuga w'iki ndigutayimbana
urumva se nabivuga w'iki abantu barakimye kaset nta mirizo bafite yo kubaho nk'uko narengeze kubisobanura nta n'ubwo ari abo bonyine gusa the entire population nkubwiye ko 65% batunzwe na less than $2 amadolari abiri ku munsi. So the mass poverty and the poverty has been I get any investment that was the Korgwana is a Kujango, I hope investment is you and Jereho. I hope Java hijacked. Java hijacked.
Dr. Himbara, reka dukomeze ahangaha uyu aratubaza ati mumbarize Dr. Himbara ibya aeroport ya Bugesera na Qatar Airlines no mu kugura Rwanda Air kuko twavuga ku Rwanda Air utubwiye ko arimo za Crystal Ventures n'ibyo bindi bati ari amasezerano na Qatar na aeroport ya Bugesera byo mu bivugaho iki
yabara iriya airport ya Bugesera rero wibuke ko byatangiye more than 10 years ago. Yeah, but how did you go about it? Like 8 years ago.
Yes.
Birakwam. Pasquana Navarikora. Baro Jiravashaka. There was a Portuguese company. No, by her, a Satya grant. Is that you, Wache? Can you, are you running for 30 years? Dakora n'inyunguza ariko noneho nyakuba haravuga ngo ntabwo yari nyine ko bihagije acengera amaplans
bashaka nka hitro mu Bwongereza
noneho ba bandi arabahirika nibwo rero hajemo Qatar Air ngo igeremo ngirango 60% ya airport na more than 50% ya Rwanda Air. Ibyo byadutse last year. Hajemo rero za COVID. Byose bisa naho byahagaze. Ntabwo nzi no ku kibuga cy'indege it's not complete. It's not complete kiri aho ngaho. Ahubwo Musete hari n'ibyo nasomaga uyu munsi muri New Times. Ko Minister of Infrastructure Karaveri Gatete yagiye muri Parliament none ntavuga ko ngo asobanura ko Parliament naho igomba gushyiraho itegeko rigenga railway.
Gari ya moshi.
Gari ya moshi. Kongo ubu ngubu bagiye kubaka izava Tanzania ikagera Kigali noneho noneho bakaba bapanga n'izava Kigali ikagera Rubavu kuri bore ya Kongo. Kandi bakavuga ngo iyo gari ya moshi that gari ya moshi was supposed to have completed muri byatangiye muri 2008 nyari yajyaga kuba completed iriya ya Isaka tu Kigali yari to be completed muri 2013
mu myaka ibiri iri imbere yagombye kuba yararangiye irangiye
noneho ibyo birashwanyagurika noneho bajya muri noneho iriya izava Kenya ikagira Uganda ikava mu Burundi ikagira Uganda ikajya Kigali. Niho bazanye n'iriya coalition of the willing kuko ngo bavanyemo Tanzania bashyiramo Uganda, Kenya na Tuzo na Rwanda.
Bahitaga North Corridor.
Coalition of the willing. Iyo nayo iragwa. None rero Karaveri Gatete rero yazishyira ya yindi igiye kuva urusiro.
Kandi batwijeje ko tuzayibona mu myaka 13 iri imbere.
Ariko rero umuntu akajya uhora minisitiri akajya imbere ya Parliament avuga ngo ntibakoze itegeko vuba vuba kuko ngo biri mu nzira. Niba yibagiwe ko umwaka ushize bananiwe no babuze n'amadolari 200 miliyoni yakwishyura amadeni barimo. Ayo madeni gari inside now inside one not external. You know all different things they have to pay. Kandi akibagirwa ko ubu ngubu ariho batwetinga batazi n'ukuntu bazariha 400 million ya convention center na Rwanda. Of course no kubaka uretse na train no kugura indege imwe nk'uko kuheba. They need permission from the IMA. Trade is that way.
I don't know.
I should say to the Nishigari, Nirguana, Muzaji, Muzaji, murebe niba hari umwotsi batazavuga ngo ubundi hari ubwo umuntu agira za Google Map ukabirwa ariko unfortunately Rwanda ntabwo iri Google Map ubundi twajyaga kubera kuri Google Map.
Reka dukomeze uyu ati Serge Shimira Himbara ati none indege Kagame zo agendamo nize bwite cyane za RPF.
Okay rero reka mwibutse nayo it was a bit funny.
Yeah.
I think it was in igihe nahunze nivuye mu Rwanda muri 2010 muri Januari
2010 mu kwezi kwa mbere.
Ngeze South Africa niho ikinyamateka cya South Africa iriya Sunday Times nicho text pozinze indege za Kagame cyandika article ko afite indege ebyiri each one costing has $60 million ko arizo bariho baseka bati igihugu gikennye kuriya umuperezida wacyo akagenda muri izi ndege ebyiri ibyo bivuze noneho iyo story isohotse ndavuga oh my god nikarambayeho noneho bazavuga ngo ni njyewe ubivuze kuko niyo nari ngiye South Africa ahubwo ubwo ngubwo hari n'abo twari tukivugana nabo ndavuga ngo nyabara ni mutabare nimurebe ibintu baba banditseho I protect the information. Ugo ngo rero initially baratangira baradinayinga ngo ntabyo byizi ngo ni ibinyoma. Ahubwo rero niho haje soon after nibwo haje iriya uribuka iriya Panama Papers.
Yes.
Kandi ya Panama Papers nayo nibwo yaje Kagame arimo harimo bavuga ko ngo indege ngo ziri owned by Ndahiro uriya Ndahiro Emmanuel n'uriya businessman witwa nde
nyiri utama
hatari
sekoko
bavuze ngo basanze ngo bafite company registered muri UK ngo ariyo owners of the aircraft one of the aircraft none asa abantu bati se Ndahiro ko ari soja na hatari iyo company bayikora noneho rero Rwanda was in confusion trying to explain the is in bed. No, 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 go Shuti Manasi, yari yize kuba Minister of Finance arabimeshinga afite. Eventually bamugira chairman wa Nuza Quiz Ventures. Niwe rero wavuze ko indege ari za RPF. Ari aviation company ya RPF. Now, here is the extent of corruption in Uruguay. So there, Buriya, Uruguay, Rumwe, Rwakagame, Yajihahan, Ushizema Hotel, Yaharam Hotel, are spending on her $20,000 a night. Uzukataba mu Rwanda, he was always living outside. Depending on the length of the journey, ashobora kugenda akagenda agaspendinga $1 million in one trip. Ya ndege rero nayo iba yakodeshejwe. So here corruption minimum. So Kagame the president w'u Rwanda akodesha indege from Kagame, the chairman of RPF. What have you heard?
Yeah.
If you have any Twitter, in inside trading, that's illegal.
Yeah.
Kagame, the president, according to taxpayers' money, kandi ariwe mukuru w'igihugu ahubwo ukwiriye kuba amanaginga finance z'igihugu noneho ahubwo agafata amafaranga ya leta akariha RPF akiriha mbese kugira ngo akodeshe indege ze so company of course is RPF ariko se RPF wenyine RPF ni Kagame abatangira nabo bose yabakubise hasi There's no one surviving. Nko muri Uganda, for example, usanga abantu batangiranye na Museveni baracyari hamwe. Nibo bita the historicals. Mu Rwanda nta muntu batangiranye. Hasigayemo Tito Rutaremara. My teacher, my primary school teacher. So in the is that Kagame RPF zikodeshwa na Kagame zikodeshwa n'amafaranga y'abaturage. Taxpayers money.
Okay, Dr. Himbara, ntabwo kino kibazo wenda nakikubajije, uyu yaravuga ati Dr. Himbara yatubwira ubasha IMF iki twagisobanuye, ati ese ko Kagame atagikora ingendo birashoboka ko yategetswe guhagarika ingendo kubera ko yasesaguraga umutungo w'u Rwanda, ni kuri cya kindi cyo ko IMF irimo gukontrola, igiye gukontrola ibitabo by'ubutunzi bw'u Rwanda, baribaza bati ese basha no gukontrola iby'ingendo ze niba zisesagurwa cyane zitwara akayabo k'amafaranga y'abanyarwanda.
No, it doesn't work like that.
Yeah.
The head of state, Nyerere Kagame, is the president of the country, of an independent country. As it's a budget, head of state has the budget lines. IMF, of course, if you control wastage, I don't have any control in the president of the country. No, that's not because.
No, need to call a budget your president.
The Minister of Finance, now.
About the budget for entire year, Changwa.
Yes. No, head of state of the budget and the line is. First of all, Afite Mushahara. Afite budget yo gushima abaturage. He can go and donate money. As it's a budget for travel. Kuko, head of state, he has to travel to the UN. So all those are budgeted for. IMF, they have written off a debt. Debt is getting over $1 billion written off. No, no, no. Asia Okajenda Ukagura in danger of 200 million. I know how it was. The big, big items. I don't have Nabuaja committed. Nabuaja committed the Kahaja Nahataji. No, that's not right.
Hari ikibazo ufite Teo mbere y'uko nsoma ibindi bitekerezo no kutwandikira. Hari ikibazo ufite Teo? Dr. Himbara, nta ibibazo ndakeka byo nari mfite nohererejwe ni naho bigarukiye, ariko hano hari ubutumwa buje. Kuva muri 59 kugera 62, ubutegetsi bwari ubwami n'Ababiligi ntabwo yari Kayibanda. Ubwicanyi bwabaye 59-60 bwakozwe n'ingabo z'umwami na Runari. Abicanyi izi ni commentary do kubona ko twagarutse kuri bya bindi my dictator is better than yours. Umva ni commentary.
Aho ngaho umuntu usubiye muri ibyo. There's no hope. There is absolutely no hope. No, kwavuze ko cyatangiye Rwanda yaba independent. Si ko twabivuze?
Yes.
From 62.
Yes. Yes.
Ariko se wenda ndani vashere ko ari kangabaze wenda ya nje twunguraho. buri mwaka tubona urutonde rw'amasosiyete asaba guhanagurwa mu bitabo by'ubucuruzi kandi nanone tubona buri munsi havuka amasosiyete mashyashya ndetse usanga leta ibivo ifitemo amafaranga ariyo amasosiyete tuba ari amafaranga kandi bugacyahanaguwe nk'amafaranga barashoyemo byo bigenda bitabarwa te hari iby'igihombo cyangwa naho ngaho nyine ni uburyo bukoreshwa kugira ngo amafaranga azimizwe habure ibimenyetso
ntabwo numvise neza rero ikintu ushaka kubaza
buri mwaka tubona havuka amasosiyete menshi mu Rwanda y'ubucuruzi ukabona navuka ariko nyuma y'igihe buri mwaka tukabona urutonde rw'amasosiyete yandi menshi asaba guhanagurwa aheruka rwa rutonde rw'amasosiyete agera kuri 48 hari kandi harimo ayo leta yizemo amafaranga kimwe n'ibigo bya FPR ibyo bivuze iki iyo avuka amasosiyete agakora igihe gito akazimira ayo mafaranga warwate bigenda bite babyagize bite
nk'uko nabivuze nagendeye kubisobanura hari private sector investment ziza nyine abanyarwanda nangwa foreigners bakora investment ibyo ngibyo of course nibyo twakwifuza ko bikura bikaba byinshi kugira ngo tukagira a private sector i Rwanda rero unfortunately ntabwo yigeze ibona private sector no kuva na kera government niyo was always the investor niyo mpamvu hari ibigo byinshi bya state owned enterprises ibyinshi byabaye na privatized ariko hari n'ibyo byabaye privatized bigahomba nyine hari n'ibyo batangiye ubusa ntumenye kuki babitangiye ubusa hariya nyine ni impunity it's pure impunity nk'uko nk'urwo rugero twari dukoresheje rw'indege perezida w'igihugu niwe uriha amafaranga kuri mbese Kagame the president ariha amafaranga kuri Kagame the chairman of RPA biravanze nta accountability there's no accountability everyone hariya rwose bukene in fact hari nubwo abantu bavuga ngo buriya ngo hari na elite buriya uzi ko nta elite na elite mu Rwanda mbese elite ni bantu reka mbereke ukuntu bimeze nabi kera bariya the new rulers baraje bagura amazu bubaka amazu bafata za loans muri bank bla 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 ngo bakodeshe muri za NGOs Kagame ashyiraho itegeko ngo nta muntu uzongera gukorera muri business ntabwo uzongera gukorera mu mazu business zose zigomba gukorerwa mu mujyi ngo nta muntu uzongera kurentinga inzu ye kuri donors babandi bari barubatse ngo babone amafaranga ibyinshi byose wasanze ahubwo amabanki agenda yigarurira properties zabo kuko RPF yari imaze kubaka Kigali Tower yabo Kigali Tower isapfosiga abantu ngo bave mu aho bari bari mu mazu bajye muri nk'ikizu cyabo ni nabwo yigeze gufata aragera hajya kigiriya iriya UTC mall so the one now that have gone around on that because of now, you know, in a way, she was what she should be. Yeah, yeah, now who's somebody in lack of you.
Reka dukomeze uyu ati Serge wabazahimbara uko abona ikonomi y'u Rwanda at the end of 2021 bishoboka ku Rwanda birashoboka ku Rwanda rwaba bankrupt.
Oh no, and have no one say bankrupt means what? It depends on how you define bankrupt.
Yeah.
You want to say, I don't know. Bankrupt, you didn't have good in this day and age, you have good and your mom was as I am expressing what you
mean.
Now, our shaka, any economy anywhere, we generally completely bankrupt. Who can have some of your career? A global system, global, in the one global system, you have insecurity anywhere.
Yeah, causing problems, Han. Yeah. Yeah, yeah, come in. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. If you can be able to have 120 million, you can have 100. More recently, the system has 25. You have 25 million. Buy a high EGVC, the poorest and most vulnerable. That is the one that we
I'm sorry, I'm not going to message now. What could you have
to do? Yeah, but IMF, yes, the category of you. Yes, and go. The poorest and most vulnerable countries. Well, we get much in your one.
Nibugu be Kenyari Kuenda be killing in your mind.
Say, Vulnerable, Kenya, and everything die.
The tea good in the Hara?
Eh. Yeah, vulnerable.
Yeah.
Vulnerable. No, no, if there are Harimas Afghanistan, Harimas Argwanda, Harimas, you need to give you. This is a bond you have 25 million more over the 200 plus whatever high.
Mm.
So this money basically new kufasha ni COVID related management issues. Now we have whatever bankrupt no. Have we reckon we bankrupt?
Urakoze cyane hari utundi tubazo twanditswe ariko tudahuye wenda na ekonomi yaragira ati kuki u Rwanda rukomeza guhabwa imyenda kandi bigaragara ko nta bushobozi rufite bwo kuzashyira nako cyo ni cya ekonomi kuki u Rwanda rukomeza guhabwa imyenda kandi bigaragara ko nta bushobozi bugifite bwo kwishyura ikindi kibazo cya kabiri kuki u Rwanda rukomeje gukora amakosa nturubibazwe kandi ibindi bihugu bya bigahanwa cyane cyane urabitekerezaho iki atereka ntanga urugero Uburusiya bwafatiwe ibihano kubera kugerageza kwica Colonel Sergei Skripal sinzi niba ariko iryo zina baryita no kuroga Sergei Navalny ndakeka amazina ntabwo nyasomye neza munyihanganire na u Rwanda rwishe karegeye ya Johannesburg video zirabyerekana nta bihano byafashwe hari bimenyetso simusiga byo kugerageza kwica General Kayumba nta bihano byafashwe ati why Dr. Himbara.
Okay, yeah, kiriya cyabere cya economy ngo u Rwanda ruhora ruguma gufata imyenda kandi kibazo. No, that's not true. The last loan, yeah, private loan, private sources. The last one year, 400 million, yeah, concession center in Rwanda Air. Now, loan is from private sources. ayandi maroni rero afashe cyane ndavuga ikitano loan ayandi maroni babona nayo twita the soft loans niyo twita grant niyo abanyine muri the donors za ha World Bank World Bank nyine ziriya na maroni zibaha ibihugu bikeneye haba harimo ha babagenda bakabaha nka 20 years of payment of repayment long period kandi harimo na za discount izo nyine nizo zeme nizo ba bagifata and that is allowed ariko hajemo ha private loan no way niyo ninayo mpamvu ubu ngubu nyine u Rwanda rufite ikibazo kugira ngo ari y'amafaranga bayishyure ya 400 azabashye ubundi hari ubwo ubundi hari iyo normal country ushobora no gufata a loan in order to repay kagame hari n'ubwo aherutse kubeshya ngo avuga ngo yaravuze ngo agiye kubaka a factory izakora vaccine noneho bamubajije ngo se amafaranga yari kuri TV itabiriza TV ya Qatar noneho bamubajije bati se amafaranga uzaba neza ati dushobora kujya muri Eurobond Eurobond rero impossible he needs approval from the bosses IMF kandi n'abayamuhangire bagomba kureba the capability of payment not that easy. So the answer is no. How come we not private loans from private sources? The grants, not soft loans. Russia is a global power. You have a hand bayihana bate bagiraho freeze ngo abantu bo muri Russia batazaza muri biriya bihugu bya West nangwa se bakagira ngo no we restrict borrowing money from Western banks that is the kind of nangwa se baka withdrawing officials mbese punishment bagira ni financial economic punishment u Rwanda se bakora financial punishment
bahagarika ibitoki byabo
I'm trying to imagine okay kandi hari n'ikindi kibazo turi abanyarwanda nyine tuba twibwira ko u Rwanda ari igitangaza nyine rufite importance ariko nko muri the West niba se an African dictator agiye akica na za Afurika how many people care about that how many people do you think would care about that no nta comparison ihari aho the Western countries bavuga icyo bakora barabyandika muri za ripoti zabo ngo uyu muntu agenda yica abantu US every year US UK baragenda bari kuva muri n'umwicanyi igihe bigeze kupfa n'ishinga Rwanda byari muri 2013 igihe yagiye ari muri iriya ya ntuze ya
M23
niho bafize the aid abandi barakata na aid ariko hakabamo argument hariya barakavuga ngo se if you cut aid igiye muri nka punishing nka education cyangwa health who will you punish Kagame na igihe akibyara hari umwana se yigeze abyara i Rwanda no yajyaga hanze abana bese nangwa imiryango ye haru koresha Rwanda Health Public Health hari no ashobora kujya kwivuza ninjoro mu ndege tutabizi don't know so rero to cut to punish who's a poor country by cutting foreign aid it is problematic it is very problematic I would not go along with that ariko rero kuri Russia nyine of course Russia it's a different matter now go into dependency on the west if they don't borrow from western banks it won't collapse nuko nabisobanura It's very, very difficult to cut, to punish a country like Rwanda by cutting aid. I think none of us would want that. And I wouldn't want that. I wouldn't advocate that. If they cut military aid, yes. Niji Eswaja Gamreza Siri as a hearing to Rwanda, we accomplished that. We managed to get the U.S. Congress to free military training in Rwanda. But to cut budget to health and I'm going to be financing anti-malaria fight, no, I wouldn't go that far.
Uyagira ati Serge Mbarizahimbara irya tourisme Kagame yashoye umutungo omose muri yo sekiteri ese tourisme y'u Rwanda ishobora kuzanzamuka igatunga igihugu umubaze nari amafaranga yo muri Arsenal na PSG Paris Saint-Germain ndakeka ko amafaranga ya Arsenal yari for 3 years urabona azabona ndiyo gushyira muri Arsenal
Arsenal, oh, ariko rero Serge, Nateu, reka twumvikane gatoya. Nk'igihugu, kivuze kiki? Reka dukore strategy, dushore imari. Marine infrastructure is that main building conference tourism is there's nothing wrong with that igihugu cyose kigomba gushakisha a strategy y'ubukungu the problem yahariya Nuko agenda azambagurika left and right. Ejo kumva ngo ni tourism hub. Ejo kumva ngo ni financial hub. Ejo kumva ngo ni izindi hub azivuga niki. Ngo ni IT hub. Ni ibintu bidafite umutwe n'ikibuno. Iriya rero financial hub. Nearly a report in IMF in July Ukukwezi. And there's a Kuwa reference, you know, encouraging about the summit. Whereas the Kureva, tourism, Rapukoni, complete disaster. Total disaster. But there were no money red. But the money red. No, let's say, I want to go to n'ikindi rero bariya batumva nka tourism nka conference tourism kugira ngo ugire conference tourism ugomba kuyikora at the same time ufite na first class none se uzanye abazungu igihumbi mu nama Because we by accident by a number of who are poisoned. Who's the head? What's the head? So whatever economic development is integrated. Ushobora kugira health infrastructure. Ugifite doctors basageze no kugihumbi. Basageze no kugihumbi in a population of 12 million. Iria King Faisal. King Faisal nangu mrayi.
Yeah.
Bije kufunga nungu barabuka kufunga ngujie kuwa medical hub. Can you imagine? King Faisal, it has changed management na partnership na bahanze. The last time in a 10 times. 10 times. So there, development it's not a game. If you come when you go to change in isolation. Strategic institutions. Whatever, Rwanda Development Board.
Claire Akamanzi.
Okay, fine. It gives me pain. Rwanda Development Board. That was some of my work. Today, I'm more in Singapore. I don't know how to call any expertise in but learning how I do for 3 years. No, I'm actually in Morocco. Then those can leave. The young people. I have nothing against young people. If you're going to build an economy, if you're going to need first class health, you do not kill Emmanuel Gasakure. You do not. Hariya, the man about Uriya, the president Ashaka, yes, people.
Niyo mpamvu yisha abandi bose bamuri ruhande sounding nk'ubuhanga kabica gasigana yes people.
Yes. Kuko in the end anyway, he's the Minister of Finance, he's the Minister of Justice, he's the Chief Justice, he's the Chief of Police, he's everything. Would you want anybody who will retreat? I want to come have an. What's the matter? Oh. That's not a debate. You need people. You need people, my friend. You need people. Please, the good thing, the archives, the World Bank. Kuba World Bank, the documents the World Bank on Rwanda, they date from
69.
Yes. Every document, every project. Uji Ukarebe Habyarimana is a carbon copy of Kagame. No, now wait. No, he did everything. They were Can you see CEO? Who were you? British dictator. I was like a total control. Now I've got a result. It's not result based. It's control based. It's usually relative. We will not leave this culture here. My dictator is better than yours. Until we discover the problem you go and no code quick summary in home. Niduko is proper analysis to it quite helpful. Dictatorship Murguana and it was. Facing everyone. Can it question the three moments? We follow like sheep.
Yeah. Ibyo uvuga nibyo Dr. Himbara. Theo urashaka kubaza iminota turangiranye mwumva nyine bambwira ko giye kirangiye. Wamubaza icyo ubumva rufite. Hari nundi wohereje ikibazo cya nyuma nsorezaho aravuga ati mbariza Dr. Himbara niba adakeka ko Kagame kuba ingabo z'abanyarwanda yarazinduye abamesoneri ubuyobozi muri Mozambique atariho yakura amafaranga yo kujya gufinansa ayo madeni yananiye kwishyura acuruza ngo abana b'abanyarwanda mu bikorwa bya mesoneri ubwo ni ikibazo wenda nawe yaza gusubizaho
oya amafaranga yo kuva muri mesoneri ntabwo yahaba mu 400 miliyoni yo kwishyura
When that's the new Kungu as a Hiva, Nivaza,
no, very, yeah. Harry just quit a political economy, Harry just quit a soft power, the influence. Kagan Abashaka influence. Yerikan is self important, very important. Abashaka influencing everywhere. Harry Nichin quit a more, You know, punching above the weight, your weight. Abashaka kujamari ni kwari a problem solver globally. Minyo mambari so yo ahuko mbali fit a financial cost. Leba harwana ayikoresha kujamba kora influence muri West Africa. Ubungubuni connecting all West African countries, not Central Africa, South Africa. Senegal, Guinea, Gabon, Ivory Coast, Benin, Urwanda yani is connecting. So Ubungu waziko Kagame na Rwanda rejitanga. And they follow him. They think that is very important. Minawa mfashite kutora mshichua mwaje kuyewa la francophone. Yoni yani kuita Soft power, Kagame Corporation. He thinks it's powerful. Muri Southern Africa, yaragiye agonganisha the Southern African region, Barashwana, where again, they can get the basalt in the Kuguan. So, I'm a fan of Bamo. maybe the wages are to the Carabata Puye, the insurance. One will go with you, I'm sure France is defending investments. So, France, $20 billion, the pure investment, yeah, France. I have a mama franga, it's substantial, and it gets influence. It's a soft power shaka. Areva Kunini is a global leader, is a global figure. The opportunism, yes.
Yeah. Come on, the two.
Yeah, I'm not because Harry Utun to be in Yango, when that to you. Harry Denny Jamie in Maganane, a Vafashe, Nyeka Korea Gomba, Gomba Korea, Yue, Murim, Twin, Makum, Murim, Kandi bibiri na makumyabiri na gatatu n'ejo abwiye kigufi ese atishyuye uriya nagiye byaba ngombwa ko izo Rwanda Air Convention Center byafatwaho nk'ingwate bigafatirwa ingwate ikindi ni ibintu bijyanye na tekinika mwabikozeho ibiganiro byinshi mwabiganiyeho burya muri ekonomi gutekinika muri ekonomi ni nko kuvuza umurwayi umuti indwara itari indwara umuti utariwo kuko nyeka ko n'izi ngaruka zose tuvuga abiva mu tekinika arengeze kumva muganira muvuga ko Kagame avuga ati ni mu byo kubukungu bwazamutseho 15% ku ijana 20% kandi ntabihari iyo itekinika nk'iryo ibaye mu bukungu hakaba izo za audit za FMI n'ibyo bigega mu z'amahanga by'imari iyo tekinika niba ribona ese iyo ribonetsewe iyo rigaragaye nta bihano bifatwa hakorwa iki bwana itatayimba
biriya byo gutekinika nk'uko nari nabisobanuye kare gutekinika ni no gutekinika ariko akabivuga mu binyamateka ko igitangaza abamukurikira bakishima ngo kaba igitangaza ariko kuri ziriya institution ntabwo ashobora gutekinika nk'uko nakubwiye kuri IMF asanga weekly no daily week 25 reports a year zimwe ziri kuri daily monthly by monthly annual so just baba there's no problem there kandi nkuko nakubwiye no muri central bank statistics za central bank y'u Rwanda national bank nabo ntabwo bashobora gutekinika bibabi so anytime you need statistics z'u Rwanda ntuzajya kuzishaka muri statistics bureau of Rwanda no go to IMF or go to World Bank zirabirahari that's as easy as that nta kibazo rwose credible statistics zirahari aragenda akabeshya akatanga speech y'abantu bakishima nanga bagaseka ariko when you want statistics uzikeneye urazibona zirahari there's no way hanyuma rero biriya by'amafaranga tuvuge a defaulting of course when you defaulting on a loan normally you know, they seize the assets so reka turebe uko bizagenda I don't know what will happen I cannot project reka turebe hazaza. It could be that they can be renegotiated. I don't know. All it is all eyes are on Rwanda to see how this will be sorted out.
Urakoze uyati Serge mbere ko musoza mbareza Dr. Himbara uko bona ifaranga ry'u Rwanda niba uko abibona rya kumeza gutagaciro cyangwa bitakomeza ku muvuduko nk'uko abanyarwanda bafite ubwoba bw'ubukungu buhagaze nabi
mesarije bwana uzagireka kunyita doka urareba nyiri Rwanda narahamutse iyo banyitaga doctor nangwa professor ubwo nari mu mazi abiri mbese babimpamagaraga mocking me not appreciate that I have a PhD. Wow, a PhD from Canada. So then, from those days, I'd rather not be called a doctor. Uzaje, uzaje, ujunyitra, uzaje, uje, 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 I'll be okay with it. I don't need a...
Well, Aliko, we respect you. You could go say, what are you calling ye in Habgo? Maybe not worry about it.
By the government, I'm going to work with a doctor and I'm going to be a peasant from Ruhengeri. So, you need to try Himbara, Buru, I'm going to say Himbara.
Uncle,
big brother.
That's good. Uncle,
of course, Moko economy gender equal is a Marigua. Now, America will check in Marigua Mugu Yaji the Kujihumbi. It's over 1,000.
Yes.
I'm a pound in Jirangu, as a woman in 1,500 or more. I haven't looked lately. So that's to be expected. Managing it depends on the economy. So if the economy is not going to be, it's going to be a good thing. Maybe you know?
Ndagushimiye cyane. Komerede Himbara rwose n'abantu bati umushimire by'umwihariko ku mwanya afashe kutuganiriza uyu ati numvite ikiganiro cya mbere n'iki nagikurikiye live sinaryamye ko mwaduteguje ni ibintu by'agaciro ro cyane reka mashimwe mwese twabanye mwadukurikiye ariko nagiye mbona ko ari bamwe bakritika cyangwa banenga kandi cyo kiba cyatuzanye sino ngombwa gushima ibyo umuntu yavuze cyane cyane biriya bireba ma dictators Berade Niyoze bamwe bakomeye ku Repubulika ya mbere abandi bakomeye ku ya kabiri wenda abandi ni ya gatatu yavuze ati ntago debating kuri ibyo bibazo uwumva yazaza ati reka ngenza ne version yange ahangaha Himbara rari ndizera ko ntawe agiye azaza maze umubwire ikuntu umudikteta wawe ariwe bera urutuwe wenda tuzabireba kandi tuba turahangaha ndumva rero tutabitindaho Theo niba ari ijambo wavuga mbere yuko dusoza mpa Himbara nawo umunota agasoza
ya murakoze bwana Serge ndashimira Himbara umwanya duhaye kandi nyine musaba ko yari nayo uyu mwanya azatuganiriza ibyo dukeneye kubigaho byinshi kuko ari byinshi abatwunguye ariko nk'uko byagaragaye murabona ko u Rwanda nyine ruri mu marembera bikeneye abagabo n'abagore bafite imbaraga kugira ngo baruvane muri aya manza ganya Himbara we umuganda wari kuwutanga ariko na natwegere yaze ajye adukore na plan yuko tubana uriya mugabo vuba kuko n'ibyanga u Rwanda rusanga bararugunye mu nyanja ikindi nasoza nsaba nyine nasaba nk'uko wabivuze abanyarwanda bakora comment wenda bafite aho babogamiye niba dushaka gukiza u Rwanda nuko na tugati tubanza gukira tukareba tukira mundirwa munini tukava ku kwikunda kwikubira amarangamutima kandi tukemera amateka uko yabayeho kuko twe twayakoze twarayasanze andi yaratugwiririye rero bagombye kuyibanamo kugira ngo tubone u Rwanda rwiza rw'ejo rero bwana Serge nagushimiye nyine murava ukomeza kugaragaza rwose mukomerezaho kandi Imana ituri kumwe izadufasha duhindura ibintu mu gihugu itari kera murakoze banimbara mugire ibihe byiza
oh thank you so much Theo
urakoze Theo Uncle Himbara namwe ubutumwa mwasigira abateze amatwi ikiganiro nizera ko nza kubona n'ibibazo byinshi cyangwa komantere cyangwa kritike byose turabureka minga akwira ditahuka kandi nzabikugezaho umwanya n'uyu nguyu ku butumwa mufitiye abantu bwo gusorezaho
yes Kagame the president of Rwanda yavuga ngo we are enemies of Rwanda kubera ko because we criticize ntabwo turi enemies of Rwanda absolutely not n'ibi ngibi iyo tuba tuvuga ngo bimeze nabi abantu bameze nabi ntabwo tuba tubyishimiye no wiwije ko abanyarwanda babaho neza ariko byanyakuri atari ibinyoma ntabwo turi enemies of Rwanda absolutely not niko aherutse nabibonye ku TV no ntabwo ndi enemy of Rwanda absolutely not I'm not an enemy of Rwanda I'm a compatriot so economy is in a bad shape ntabwo nothing is permanent baravuga ngo ngira ngo umfashe igishyire mu cyo mu kinyarwanda kuko sinakibasha baravuga ngo no country is preordained to remain poor
ngo nta gihugu ki
preordained mbese ni ntabwo ni mbese kiri mbese destine yacu izaguma ari
nta kizakomeza kiri mu bukene
yes bituruka ku gihugu na plans na determination
okay yeah
ni Rwanda rero ntabwo iri predetermine ko zagumye
iri mu bukene
never no way so icyo ni on the economy naho rero biriya bya genocide convention bariya babazaga ngo kuki tutagiye mu by'ibwami please ni ukubabwira ko ntabwo twashatse kwa porogerazi no ku batutsi b'abami ingoma z'abami ntabwo zari nziza abahutu babishyiriyemo n'abatutsi bakennye ntabwo twaporogerezaga kuri iyo system no it was an ecosystem icyo twashaka kuvuga ni uko twarebaga specific convention ya genocide ko umuperezida wa mbere yaje kuyisinya uyisinye ashyiramo akantu kabuza ko yabazwa bya genocide niba yahabaye noneho uwamukurikiye akoresha ako kantu kugira ngo nawe atabazwa ubwicanyi bwabaye ku ngoma ye nicyo twarebaga konkuruje ni uko aba bantu batatu bose bakoresheje genocide nk'imbunda uri protecting so na wa wundi wavuze ngo RPF ngo ntabwo bagiye kwicana ngo zararana nawe rero yitonde kuko ibyo twavugaga ni ibyanditswe na RPF leaders banga ko ingabo za UN ziza gutabara abantu na Kagame yarabyivugiraga birahari kuri video ibyo nabyo ni facts ntabwo ari cyo twabihimbye moreover tuzi ko na RPF itself leaders bayo n'ukuntu bapfuye intambara igitangira ibyo nabyo ntabwo twari twanamenye ko byagenze so rero twese tugerageza kwivana muri kandi nanjye mfite bene wacu babirimo babigiyemo uwo ngo wavugaga RPF ntabwo ari iye wenyine ngewe ntabwo nigeze mba RPF ariko bene wacu babiguyemo so rero twavugaga ibyanditse ntabwo twashakaga opinioni yashakaga gutanga opinioni ye azi icyo kwitaga ahandi ahangaha ntabwo turi mu bintu bya opinions tu bintu bya written document so rero Serge ndagushimiye cyane kuva kera waguma kunyendereza ngo ninze mvuge kuri radiyo yawe naguma nkukwepfa ntibatazavuga ngo ndi umuntu wanyu ariko rero inviyendi no kuvuga ngo turashaka hari ingabo dukeneye cyane ingabo dukeneye turashaka ingabo zanga dictatorship yabi y'abatutsi yabi y'abahutu buri munsi tugiye tubona n'umuntu umwe avuga ati ku uyu munsi dictatorship y'u Rwanda icyo yitwa yose ndayanze nta rwozo nyikurikirana nzarwanyira demokarasi abo bantu nibo izo ngabo nizo serivisi niyo mpamvu nikanzemo ari amasaha aha ngaha turashaka abantu bakurikira Kizito Mihigo niba avugaga ati rejimu y'abahutu yishe bene wacu iy'abatutsi irafunga none yaranamwishe ntabwo dushaka aba bantu ngo dictatorship mine iyanjye yishe abantu bakeye ku nsi yawe no, we don't want that. No moon, even death of one is not acceptable. So, young man, son, sister, and uncle, Morocco the Chane, it was my great pleasure, Morocco the Chane. Natewo, thank you, God bless.
Urakoze cyane Anko Himbara rwose ni ibintu by'agaciro kandi mubwire ko ubutumwa buza kuza ari bwinshi nzabukugezaho naha rero dushoreje ikiganiro cyacu nshuti marimo teza amatwi radita kuri uyu mugoroba ku by'umwihariko mu izina ry'aba kuri icyo kiganiro dushimire Anko Himbara ku bwitange bwe mu biganiro amaze imisa duha kandi twizera ko igihe cyose muzajya kumwifuza azagaruka kuri radita ahuka mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama mugire umunsi mwiza kurimo kubyuka mwese turabakunda Anko Himbara komere geteo na ubutaha
bye bye
bye bye
bye bye bye bye
goodbye.